Blog Talk Radio.
Nindu tarambiwe siko zazi yabahanzi nubonya rusi ndusagere kwa wijaha bebe fibini nibinyaga mitungo bizwi bifibini nibinyaga rubana
songa 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 mbere araye ni kuri ronya rwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni kuri ronya rwanda songa 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 mbere araye ni kuri ronya rwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama
Bayimwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenza urugo mu maguru mashasha
songa 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 turabasuhuje bakunzi ba radio itahuka aho tugiye kurebera hamwe muri rusange kuri iki cyemezo cyafashwe n'igihugu cya Niger rero bari bamaze igihe kinini cyane Arusha noneho kugira ngo iki kibazo kirangire Niger yemera kubakira ku butaka bwayo kugira ngo bazahabe bari barabemereye kuzabaha Burundi rwose ibyangombwa bya Burundi bari barabemereye ariko tugize gutya ejo bundi mu minsi mikeya ishize Niger tubona yisubiyeho ivuga yuko itakemeye abo bantu bagomba kuva ku butaka bwayo itazemera gukomeza kubakira twabyibajijeho byinshi rero mwabonye inkuru nyinshi zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi abanyarwanda benshi aho yabaye inkuru ndetse yabaye inkuru y'incamugongo ho twibazaga tuti uko byagenda kose abo bantu kubera iki bakomeza gutereranwa gutya abo bantu kubera iki bakomeza kwamaganwa gutya kandi bakamaganwa byite n'isi yose kubera yuko abo bantu bari mu maboko ya ONU ONU rero n'isi yose uko tubizi abo bantu ariko bakaba bafite imiryango yabo iri ahantu hose impande zose abo imiryango ikaba ivuga iti kubera iki bataduha abantu bacu kubera iki abantu bacu bakomeza kuba ibicuruzwa bya ONU bababungagiza ahantu hose babahungeta baduhaye abantu bacu uyu munsi noneho nibwo tugize gutya tugiye kubona tubona yuko Niger isubiyeho yafashe icyemezo cyo ngo kongeraho iminsi 30 ku cyemezo yari yafashe yagoba bashakaga bari babahaye icyumweru bavugaga yuko ku itariki ya 7 ndumva aribwo bagombaga kuba bavuye ku butaka bwa Niger none ngo babongereho iminsi 30 ubu rero noneho tukaba turi kwibaza tuti kubera iki iyo minsi 30 kubera iki bashyizeho iminsi 30 bigenze bite kubera iki badashyiraho kugira ngo baba icyemezo gifatwe burundu hategerejwe iki byose rero ni ibibazo turi kwibaza ariko muri iki kiganiro kuri Radio Itahuka tukaba tugiye kumva umunyamategeko Bwana Etienne Mutabazi uri n'umuvugizi wa ANC akaba agiye kugira icyo abitubwiraho Bwana Etienne Mutabazi niba munyumva twagira ngo muduhe ibisobanuro uko mubyumva bigenze bite habaye iki kubera iki Niger ifashe icyemezo nk'iki ngiki kubera iki ifashe iminsi 30
urakoze Chantal ndagushuje kandi mbonera no kukwifuriza umwaka mushya muhire ndasuza na Serge kuri ku buhanga bw'ibyuma kuri iki kibazo rero umbajije ndagira ngo koko ngisubize nk'umuvugizi w'ihuzo nyarwanda rise kuko ni ikibazo natwe dufitemo inyungu kuko bariya abantu barimo guterwa hejuru n'abanyarwanda bari mu kaga kandi nk'ihuriro tuvugira abantu bose bari mu kaga ntabwo tubavugira yuko ari abantu bafunguwe cyangwa se ari abantu bari hanze y'u Rwanda kenshi n'abantu bari mu Rwanda iyo bagize ibibazo nabo turabafugira noneho rero nsubiye inyuma gato hari ibintu ngira ngo ngarukeho wenda mbivuge mu rwego rw'amategeko kuko nafashe umwanya kuva iki kibazo cyatangira ndakurikirana ngenda numva ukuntu abantu bagiye babisobanura bimwe ukumva nibyo ariko ibindi ukumva wenda bidafite amakuru ahagije ni ngombwa rero ko abantu bungurana ibitekerezo ni nacyo tuba tubereyeho icya mbere ni uko bariya abantu kuko wabivuze Madamu Chantal ko bari bamaze igihe kinini cyane bararusha ndavuga ngo bararusha kuko hari abantu barizwe ariko urukiko rusanga nta cyaha na kimwe kibahama nka minisitiri Ntagerura ya basanze nta cyaha kibahama mu 2004 mwumva imyaka yarishize y'abagarusha noneho hari n'abandi baje nyuma y'imyaka wenda twazayiganiraho nka Prosper Mugiraneza bamuhanaguyeho icyaha nawe Protezi Giranyazo bamuhanaguyeho icyaha na Francisco Saveri Nzuwonemeye n'abantu bane impamvu icyo kintu ari ngombwa ni uko hari nk'inyandiko ubona ugasanga wenda banditse ngo abantu babiri ngo nibo bahanaguye icyaha abahanaguye icyaha muri bari mu Nigeri ni abantu bane hari n'abandi basanze mu byo barega hari ibyabahamaga noneho ariko kubera imyitwarire myiza igihe bari bafunzwe bamaze gukora 3 bya 4 by'imyaka bari bagenewe hafatwa icyemezo cy'urukiko cya mekanizmu yasimbuye urukiko rwashyiriweho u Rwanda mpanabyaha kugira ngo abo bantu bafungurwe abo ngabo ni nka Koloneli Muvunyi Tarcisse Muvunyi na Kapitene Innocent Sagahutu ndetse na Koloneli Ntezeryayo abo hari imyaka bari barahawe bakora igihano cyabo 3 bya 4 bamaze kubikora hafatwa icyemezo kuko ni inyandiko ziriho zanditse twaganira kuko ziriho cyo kuvuga ngo aba bantu bakoze igihano cyabo bikatuba tubarekure hari n'abandi bahanwe ibihano byabo bararibirangiza burundu ni Colonel Sengiyumva na Kapitene Innocent Sagahutu bakoze ibihano byabo kuri Sagahutu nareba neza kuko nabagomba kuba ari mu ku rwego rw'abantu barekuwe kubera imyitwarire myiza icyangombwa ni uko bariya abantu bari bararekuwe bariya rero ni ukuvuga ko ni abantu bafite uburenganzira nk'uwo Chantal ufite ubungubu nk'ubwo nanjye mfite nk'ubwo Serge afite nk'ubwo undi muntu wese afite ntabwo rero byaba ari byo kuguma kumva ngo na banyabyaha na abajenosideri birababaza kumva nk'umuntu warezwe jenoside agahanaguro w'icyaha ugakomeza kumwita umujenosideri nk'uko numva muri leta y'u Rwanda babivuga cyangwa ukavuga ngo yabaye muri guverinoma yakoze jenoside twibukiranye yuko icyaha ari gatozi ntabwo ruriya rukiko rwagiye rwareze guverinoma y'u Rwanda yariho muri 1994 rwareze abantu ku giti cyabo ndagira ngo nibutse yuko ingingo ya 7 ya statu y'urukiko ikubiye mu cyemezo numero 1955 cyo ku itariki ya 8 ubushyingo 1994 ivuga ko icyaha ari gatozi abavuga rero ko kuba warabaye muri guverinoma bikugira umujenosideri ntabwo ari byo icyo ni kimwe noneho rero bari bamaze iyo myaka ndumva wari umaze nibura mikeya ari muri ibyo byiciro navuze yari amaze nibura nk'imyaka 6-7 gutyo urumva ko ari abantu bakeneye kugira ngo aho bajya ikindi hari abavuze ko u Rwanda rugomba kumenyeshwa nabyo sibyo kuko icyo u Rwanda rumenyeshwa cyonyine gusa ni ku bantu bagifunze hari ikindi kiganiro twakoze kuri andi maradiyo turabisobanura nabyo abantu bagifunze bashobora kuba bari muri Mali muri Benin cyangwa muri Senegal iyo umucamanza ni ukuvuga perezida wa mekanisme ubu muri iki gihe ni umucamanza wo mu gihugu cyitwa Malta juge Carmel Ajus asabwe n'ufunze ko ya arangije biriya bitatu byakanakamo mubwira ati nanjye mwafungura mwareba niba mwafungura icyo mu gifaransa bita parole cyangwa mu cyongereza icyo gihe bw'u Rwanda rugomba kubimenyeshwa ariko abantu bahanaguye icyaha abantu barangije igihano nta nyungu na zimwe z'amategeko u Rwanda rufite rwo kubimenyeshwa ni ukuvuga ngo biriya bintu rero mwabonaga nk'uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye ambasaderi Valentine Rugwabiza arakara cyangwa ibyo twumvishe mukuru arinda avuga ntabwo ari byo ikiri cyo koko bariya abantu ni abanyarwanda natwe turi bo ariko u Rwanda rwavuga ngo rufite inyungu izo arizo zose zo kumenyeshwa cyangwa kugishwa inama mu buryo ubwo aribwo bwose y'ikigomba yaho bariya abantu bagomba kujya yigomba kuba babaho ibigomba kubatunga kuko numvishe Rugwabiza abivuga kuba u Rwanda ari igihugu kiri mu muryango w'abibumbye ni ibihugu 193 ese u Rwanda rutangamo imigabane ingana yote ku buryo rwumva ifaranga ryose rigiye gukoreshwa mu gikorwa iki n'iki rugomba kubimenyeshwa umuryango w'abibumbye ufite imishinga myinshi ukorera ahantu henshi n'u Rwanda ubwarwo rubonamo byinshi cyane sinumva ukuntu rwumva rushaka kumenya amafaranga atunga abantu 8 ngo rurebe niba ayo rwatanzemo yarapfushijwe gusa icyo nacyo ni ikintu kigomba gusobanurwa ikindi rero najya ngo nongere nuko ku itariki 15 ugushyingo uyu mwaka habaye amasezerano hagati ya mekanizme iriya mekanizme rero abantu bagumara gusobanukirwa ko n'urwego rwungirije inteko ishinga no akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi icyo bita organe subsidiaire mu gihe iri mu gukora inshingano zayo zo kubungabunga umutekano n'amahoro ku isi nicyo bashyiriyeho ruriya rukiko rurebana rwacimanza ku birebana n'u Rwanda n'urw'igihugu cyahoze ari Yugoslavia noneho rero amasezerano yabaye hagati y'urwo rwego ni ukuvuga umuryango w'abibumbye na leta ya Nigeria ayo masezerano yashyizweho umukono na minisitiri w'ububanyi n'amahanga nanone ndongera mvuga ngo hari ibiganiro numvishe bivugwa n'abantu b'abahanga ndetse bamwe ni na bagenzi banjye ndabazi bagenzi banjye ndavuga b'amategeko cyangwa se abandi bantu b'abahanga bashobora gukora ubusesenguzi bakavuga ngo ubwo minisitiri yasinye ngo ariko buriya ngo perezida ngo yagira ubundi buryo ibibona ntabwo ari byo kuko buri igihugu kiba koko gihagarariwe na perezida ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga hose mu bihugu byose aba afite ububasha bwo gusinya amasezerano yangaja igihugu cyose kereka yabibujijwe ashobora kubibuzwa na perezida cyangwa mu bihugu bigendera bifite sisiteme bita parlementaire akaba yabibuzwa na minisitiri w'intebe cyangwa urundi rwego rufite ububasha nk'inteko ishinga amategeko ariko ku bireba Nigeri minisitiri w'abanyamahanga iyo asinye aba ari leta ya Nigeri yasinye ni ukuvuga ko leta yose iba ibizi uburyo babimenya si cyo turi mu kuganira ariko nabyo umuntu yabiganiraho ntabwo rero byaba ari byo kuvuga ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga yasinye buriya abandi ntibari babizi perezidansi bwe yari ibizi byaratangaje ko kubona minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aza akamuvuguruza kuko biba bigaragaza ko leta irimo kwica amasezerano ubwayo yasinye ndagira ngo nongereho kuko nabyo numvishe hari ababivuze ko ariya amasezerano afite ingufu kuba yasinyanye hari nk'umusesenguzi numvishe avuga ngo imiryango ngo nkiri yangu ntabwo ifite ingufu ariko igihe basinyanye ari amasezerano ayo masezerano ubwayo abafite ingufu kandi ari amasezerano ashingiye ku bubasha bw'akanama gashinzwe amahoro ku isi mu kurangiza inshingano yako yo kubahiriza umutekano n'amahoro ku isi ariya masezerano rero afite uburemere buyakubiyemo abantu bose bagiye bagarukaho icyo Nigeria yavuze ko yatse bariya abantu uburenganzira yari yabahaye buriya bari bagize ibyangombwa aho babandumva bamwe muri bo barabisobanuye mu biganiro ko bari bafite ibyangombwa bakaza kubibaka ariko bari bagezeyo bafite ibyangombwa nta mpamvu rero Nigeria yashoboraga kubibaka cyangwa kugira ikindi kintu yakora icyo ari cyo cyose itabanje ngo ibwire umuryango w'abibumbye kuko yasinyanye n'umuryango w'abibumbye ntabwo yasinyanye n'abariya bagabo umunani bariya bagabo umunani ntabwo baravuga ngo inete pale parti a la cour amasezerano hagati y'umuryango w'abibumbye uhagarariwe na mekanizme na Repubulika ya Niger ntabwo rero bya byo leta ivuga ngo inakoresheje n'ububasha bwayo ifite nk'igihugu kigenga yari kubikora kuko Niger ndibwira ko ifite abanyamategeko bakomeye bagombaga kubikora mu rwego rw'amategeko Niger rero yavuze ngo kubera impamvu za diplomasi ariko ntibazivuze abantu rero benshi bagiye bavuga bati buriya ni ukubera izi mpamvu ni byiza ko iyo dukora ubusesenguzi nk'ubu tureba amagambo ukabavuga uti wenda ngenda bikika ariko ntubihamye uhagaze ku maguru abiri abantu rero bagiye bazanamo ibintu bya geopolitike geostrategi inyungu z'abafaransa ntabwo aribyo kuko Niger icyo yavuze yaravuze ngo kubera impamvu za diplomasi Niger yavuze ko ari kubera impamvu za diplomasi ariko ntiyazisobanuye buriya rero muri iki gihe bashyizeho cyo kuba kiriya cyemezo gihagaze umucamanza Masanche abo bita duty judges William mekanizme yaravuze ati leta ya Nigeria nifata umwanya idusobanurire impamvu mu magambo yumvikana yafashe kiriya cyemezo noneho ubwanditsi bw'urukiko ni ukuvuga grefie nawe azasubiza kandi buriya grefie mbere yuko asubiza aza ikinyandiko yose abonye ayiganira n'abavuka babariya bagabo barebwa n'iki cyemezo uva rero ko ni byiza abantu bagiye bakoze ubusesenguzi ariko ntabwo binafasha cyane ko uha inyandiko nka ziriya ibisobanuro bitakubiye bitazikubiyemo icyo ni ikindi hari n'abo numvise bavuga ati buriya bazibona bageze mu Rwanda ntabwo ari byo ntabwo ibintu birimo umuryango w'abibumbye bitwa bipfa gukorwa muri kariya kajagari kuko buriya hari ibyemezo nibura ubungubu bitatu bikomeye icya mbere ni amabwiriza icyo bita instruction umucamanza Carmel Ajus yahaye umwanditsi Abubakar Tambata iki kibazo gikurikirane uzakiganeho bihagije na departement ishinzwe iby'amategeko mu muryango w'abibumbye icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko umucamanza nawe amaze kubivuga yategetse ko Nigeri ibihagaritse kiriya cyemezo yafashe hakurikijwe ingingo ya 28 ya stati ishyiraho urukiko ndetse n'icyemezo cy'inteko cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi nimero 25/29 itariki twazayireba ikindi ni ubutumwa umufasha wa umufasha ntiyumvikane ko ari umugore n'assistant wa grefie Tambata kuko ni igihe cy'ibiruhuko yavuze ati grefie antegetse ko mbwira abavoka baburanira bariya abantu ko Niger yemeye guhagarika kiriya cyemezo cyo kurukana bariya abantu iminsi 30 kugira ngo bibanze biganirweho
iba byoheje mu tumwa bwa email ariko yurebye abantu babibwiwe bavuka babariya no kuvuga ko buriya ni ibintu byavuzwe mu buri officiel hari abanyarwanda akenshi numva dukunda kuvuga ngo authenticity abiriya ni yihe biriya ni communication ziba ziri officiel ni ibintu twagiye dukoramo igihe cyose twagize amahirwe yo gukora muri urukiko hari inyandiko nyinshi twagendaga duhana dukurikije dukoresheza email numva mu magambo make navuga ko ubu nibura bari abantu bafite iminsi 30 kugira ngo bitegure nta gihunga bafite ntabwo satya yabo yari yaburira cyajegajega ariko amasezerano aracya meze uko yari ameze ndavuga ari amasezerano hagati ya mekanizme na leta ya Niger.
Muri ikindi kintu nakongeraho ngewe cyo bibaza bibaza ni okay wi baba bemereye bongeye iminsi 30 kubera iki iminsi 30 ku kitaba 15 ku kitaba 20 ku kitaba amezi abiri kubera iki 30
urakoze ndagira ngo ngire navuze icyemezo cyafashwe n'umucamanza Masanche uwo bita duty judge ku itariki 31 ukuza uyu mwaka no kuvuga nko mu minsi ibiri ishize niwe wari wavuze yuko ategetse leta ya Nigeri ko kiriya cyemezo bagihagarika mu minsi 20 iyo ni umucamanza wayitegetse sinzi niba bisobanutse neza urebye icyo cyemezo utagifite imbere yawe nakikohereza wenda avuga ko rero ati leta ya Nigeri tuyitegetse ko ihagarika icyemezo mu minsi 30 kugira ngo Nigeri itange inyandiko isobanura neza impamvu yafashe kiriya cyemezo n'ubwanditsi bw'urukiko cyangwa umuryango w'abibumbye nabwo buvuga icyo ubitekerezaho noneho tuzareba ikizakurikiraho buriya ndagira ngo wenda nabivuge byo kuko ni ibintu bikorwa hari n'igihe niba Nigeri izaba wenda ititeguye muri iyo minsi 30 n'igihe bazacyongera cyangwa se n'undi ruhande rwo rushobora kuvuga ati iminsi 30 ntihagije mutwongerera igihe ibyo ni ibintu buri gihe bikorwa mu mpiko kandi cyari ikibazo cy'amategeko ibyo rero ni ibintu bisanzwe
harimo ikibazo cy'amategeko uko amategeko agenda uko amategeko akorwa uko biriya bintu bigomba gukurikiranwa neza ariko se kugira ngo zemera gusinya bemera les accords bagiranye na woni aho ngaho nibyo bagiranye ntago ntago ari uhare bakemera bagasinya yuko abantu bazaza iyo diplomasiya njyewe nicyo nibaza yaje guhinduka ite mu minsi itageze no mu byumweru bibiri iyo diplomasiya yaje kubaho gute njyewe numva harimo ikintu ka demagoji nta ntumva neza kuri kote ya Nigeri
urakoze ni byiza kuko ntubyumva neza nanjye ndagira ngo nkubwire ko ntabizi nakubwiye ngo ari ya kiriya cyemezo cyangwa se arete ya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu na desanatarizimu muri Nigeri yaragiye avuga amategeko aherekwa ku nshinga arunda andi mategeko ati impamvu yonyine ibyo bitaza motifu cyangwa refe yavuze ati rezo diplomatike aribyo nigeze kuvuga ntiyiharaye abanyarwanda b'abahanga nigeze kumva bakora ubusesenguzi bakavuga ngo buriya ni ukubera izindi mpamvu ariko ndibwira ko nibyo mu gifaransa bita speculation guspekula ni ukuvuga ni igihe utafite impamvu imbere yawe utazizi ntawe azikubwiye wowe ukaba wakekeranye uvuga uti wenda bishoboka kuba bibiriye ntawe abivuze natwe ntitubizi hashobora kuba hari inyungu nyinshi bagendeyeho ariko zitanditse mu mategeko y'uburyo biba byiza ugendeye ku bintu byanditse kiriya ni ikibazo cy'amategeko harimo wenda na politiki nyinshi na diplomasi nyinshi ariko reka duhere ku byanditse dufite imbere yacu izo turezo ntibigeze bazivuga nyamara ubu batanze iminsi 33 Niger izazivuga kuko nitazivuga ntabwo bizabihagije baza umucamanza zategeka Niger ati mwubahiriza amasezerano mwagize kuko nicyo kitugenga waruvuze uti ntabwo numva ikintu byihuza nanjye simbyumva kuko amasezerano nkari ya Chantal afatiye ibintu bita negotiation ibintu bibera akenshi mu ibanga bijya kujya ku mugaragaro ari uko byarangiye iyo rero wasinye ugomba gukora indi nyandiko ivuguruza iyo wasinye siko byagenze kuko hariya nakubwiye ngo ministre w'ubanye n'amahanga wa Niger niba asinye ni guverinoma asinye ntabwo ari umu ministre nka ministre nta nubwo ari umuntu ku giti cye aba yasinye ahagarariye leta kuko niyo portfolio ye agene ashinzwe imibanire ya Niger n'ibihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga n'ibindi byose perezida wa repubulika cyangwa se inteko ishinga amategeko cyangwa izindi nzego zibifite ububasha zamutegeka ntabwo rero byumvikana ukuntu ministre wa interior yajemo hariya niho ibihugu bya Afurika bifite ibibazo ukabaza ugaha umuntu amafaranga ruswa bakaba hari n'abo numvise bavuga ati wenda buri u Rwanda rwabashyizeho igitutu ariko bagushyira igitutu umenye kuri leta umenye kuzasubiza umenye ko ufite inshingano yo gusubiza ntabwo yari ari ibihugu byose bigendera ku gitugu cyangwa se ku myumvire inzozi cyangwa ibindi bintu bimeze gutyo by'umukuru w'igihugu cyangwa undi wese wumva ko akomeye hari ibintu byanze bikunze binyura mu mategeko nibyo mu mibanire y'igihugu y'ibihugu hari igihe bafata ibyemezo ntibanabisobanure ariko burya bahaba hari inzira binyuramo kuko abari abantu mubona bafunze nubwo ari mu kaga ariko bariya n'abantu bamaze igihe kirekire mu manza bazi no kuburana no kwiburanira bafite bavuka babahanga ba Maître Fripot ba Peter Robinson ba Kate Gibson ba Philippe Larocher kuko buriya twe kubagirwa n'ikibazo cya Jerome Bicamumpaka wagumye muri Tanzania ko nawe harabona abanyavugana ngo nawe bamuhaye iminsi 15 buriya nabyo ni ibintu bigomba kuza mu kintu cyanditse kandi akabona umwanya wo kugira icyo abivugaho ariko reka ngire n'icyo nongeraho ko nanone hari umusesenguzi n'umuje avuga ngo yuvuga ngo iby'amategeko ngo ntabwo uzanamo za santine ariko twibuke ko nanone bariya ni abantu bamwe bahagananaguyeho icyaha abandi barangije ibihano njye nagize n'umwanya wo kuganira ku yandi maradiyo n'imiryango y'abariya nabonye n'ibaruwa aba amubabariye abagabo bandikiye umunyamahanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres abantu ntibakajye bakika ko amategeko akoze muri beto amategeko agenewe abantu amategeko agenewe kugira ngo abantu babane neza ntabwo ushyira itegeko hariya ngo ryishyire mu bikorwa iyi tegeko ishyirwa mu bikorwa n'abantu bari barebana n'abantu ikibazo cy'abari abantu ni ikibazo cyihutirwa ni urgence ni emergency nicyo umuntu aba agomba kureba muri icyo gihe ntabwo ari ikibazo nka cya kivutse byanze bikunze ugomba kuvuga ngo hari teori zivuga ibi ngibi oya kiriya ni ikibazo cy'abantu bakubwira bati ntidufite aho tuba ntidufite impapuro kandi dufite uburenganzira no ku Rwanda ndavuga kuko abantu mu Rwanda nabonye baragiye babyandikaho ibintu bitewe no kwibaza ya Chantal dufite n'inshingano y'ubumwe n'ubwiyunge inshingano y'ubumwe n'ubwiyunge bidusaba ko twumva n'abari abantu kabone n'ubwo waba uvuga uti hari abigeze gukora amakosa erega ntabwo abantu iyo bakora neza dukenera ubumwe n'ubwiyunge dukenera ubumwe n'ubwiyunge kuko haba hari igihe abantu bamwe muri sosiyete bakoze nabi hari abo rero nabo nyandika ngo abajenosideri ni mubareke biruka nk'isiba imaze amaguru ntabwo nibaza ko iyo ari imvugo yorohereza ubumwe n'ubwiyunge.
Oya ntabwo yari mvugo yorohereza umwe n'ubwiyunge bwo byo rwose ndabikubwiye muri izo mvugo nyinshi nanjye nagiye mbona hari n'izivuga ngo nibaze ngo hari izindi manza zikibategereje mu Rwanda. No aho nende nko kwikubita hasi naravuze nti cya hari izindi manza zikibategereje mu Rwanda bishatse kuvuga iki.
Wende icyo nacyo reka ngisobanure kandi ntanga ubutumwa kubashaka kubwumva abadashaka kubwumva bwo ntabwo nabahatira kubyumva gutyo. Mu mategeko cyane cyane mu manza mpanabyaha hari ihame ryitwa ngo non bis in idem, ni ukuvuga ngo nta muntu ugomba guhanwa kabiri cyangwa se inshuro nyinshi ku cyaha kimwe. Duhereye ku bantu batasanzweho icyaha nta mpamvu bajya guhana umuntu nta cyaha afite. Abasanzweho cyangwa se bahamijwe ibyaha ibintu bimwe na bimwe. Ikindi wenda buriya abana navuga reka nsubire inyuma gato ni uko buriya guhamwa icyaha biterwa n'icyaha ubushinjacyaha bwatanze, ibimenyetso abacamanza bumvishe na determination bakoze. Ntibiba bivuga ko byanze bikunze ariko kuri. Wenda hari uwavuga ati hari n'aba baba bakoze ibyaha bagasanga ari abiri. Nta kibazo biteye ibyo ngibyo ushoboye kuzana ibindi bimenyetso cyangwa ukabona urundi rukiko ukaba wabibabwira. Ariko rero igihe nko mu Rwanda badafasha umwanya cyane cyane abayobozi cyane cyane abasobanuye abakozi bo mu nkiko nka minisitiri w'ubucamanza nk'umucamanza mukuru cyangwa abandi bantu bajujuje ngo na bariya abantu bandika mu nyamakuru, kuko buri muntu wandika mu kinyamakuru yagombye kuba ari umuntu ufite ubuhanga buhagije kugira ngo abe urumuri rwa rubanda. Ariko rero iyo wemeye ko nk'ikinyamakuru cyawe kigenda gitangaza ibintu ubona mu by'ukuri bitoroheza ubwo bumwe n'ubwiyunge bikubiyemo imvugo ziremereye ahubwo zimakaza urwango zitera ubwoba, aho ngaho niho igihugu gikomeza kugirira ibibazo. Ikindi bariya abantu twize kuvuga yuko aho bajya nibo bonyine bashobora kuhagera. Niba Madame Chantal turimo kuganira mu Faransa ndi muri Afurika y'Epfo, buriya ni uko dufite impamvu turi hano. Mu Rwanda bazavuga ngo buriya mufite ngo ibyo mwishinja, ntabyo. Ahubwo dufite impungenge kuko leta iriho ntabwo yafashe umwanya uhagije cyangwa ntibinagaragara mu bikorwa ikora ngo igarure ituze umuntu yumva ati nifitemo icyizere ko nsubiye mu Rwanda ntacyo naba, nta wankoraho, nta wambuza kuvuga, nta uzanjyana mu kigo cyo kongera kunyigisha amateka y'igihugu kandi nyazi bihagije. Nibyo biba kuko hari abanumvise bavuga ati na majoro ntuyaha Bernard ntuyahagarare ntacyo yabaye, ariko nyuma majoro ku myaka yaraje babanza kumunyuza mutubu, ntabwo nari numva na rimwe agira icyo avuga. Mu Rwanda tubona ibihabera buri gihe, abantu bafunzwe, abishwe, ababuze buri burerengero. Niba ufashe umuntu nka Madame Ingabire waje avuga ati nje gukora politiki ukamufunga bizwi neza ko umubeshyera, ugafata umubyeyi nka Diamond usanzwe uzi ko wenyine ufite abana bane batoya ukamufunga uko ntacyakoze, ugafata bariya bakarasira bariya barashidi bariya abanyamakuru Bansengimana bacyuma hasi ukajyana barafinda ngo mu bigongo by'intuza ngo bivure abasazi, kandi umuntu ari muzima yabaga mu muryango we, ibyo abantu bakabyirengagiza bakaguma gusa bazura kaze. Ni ibintu rero Chantal bikomeye, ibyo ni bimwe mu bituma abantu batigiramo ikizi cyo kuvuga bati dutashye twamerwa neza. Hari n'abatekereza ko ngo bari abantu bari mu nishi ntacyo bagomba kuvuga. Bari abantu bagomba kuvuga kuko ni abantu basanzwe cyaha bamwe, abandi barangije ibihano, ubu ni abaturage kimwe bafite uburenganzira bungana n'ubwo mfite nubwo Chantal afite nubwo umuntu nyarwanda wa undi wa ari wese afite ahubwo hari abantu byana wakagushije kuvuga bamwe baba mu Rwanda baba bandika inyandiko zikurura amacakubiri inyandiko z'urwango uriya witwa Tom Ndahiro izo ningiro ntanga abandi banari mu nziko ba ministri Jean Damascene Bizimana amagambo rega bavuga tuyumva mu mategeko afite ukuntu yakumvikana bajina ariko bareba ibintu bavuga uriya musaza rutarema ibiryo yandikaga hari abantu rero bakeka ko kubera ko umuntu ari muri leta kugurisha ahubwo akaguma agasiga icyasha n'icyaha ku bandi kubera gusa ko ufite ubutegetsi muri leta ubu ngubu ushobora gukora ibyo biboneye ariko rero bucya bwitwa ijuru kandi burya isi ntabwo nanjye kuvuga ngo ntigire inyituranyo ariko rero nta n'imvura idahita abantu rero bagombye kujya bavuga basiga ariko bakajya bibuka ziriya nshingano zose navuze ubutabera w'umuntu ubutabera ubumwe n'ubwiyunge ko hatiyunga abantu b'inshuti hiyunga abantu bagiranye ibibazo ibyo bintu bakabizirikana cyane cyane bakabyigisha n'urubyiruko numva rero ntarambiranye Mme Chantal kuri iki kibazo warumbajije Niger kiriya cyemezo yemeye uyu munsi si ku bushake nuko ariko amategeko ateganya nuko ariko umucamanza Masanti yategetse nuko ariko mekanisme yasimbuye TPE yabitegetse ni ko umuryango w'abibumbye ubimenya nakubibona ikindi buriya nuko bizigwa kandi icyizere na cyinshi turagifite cyinshi cyane ko bari abantu situation bari mu bungubu izaba nziza mu minsi itari myinshi murakoze
murakoze cyane bwana Etienne Mutabazi ngo twizere yuko amategeko azubahirizwa nkuko bitangiye kugenda bigaragara ho gake gake gakeya ariko rero niba ibyo ngibyo binanze njyewe rwose igisubizo njyewe mbona kigomba kuzarangiza iki kibazo n'igisubizo cyoroshye aba bantu bafite imiryango yabo imiryango yabira basaba rwose kugira ngo iki kibazo kirangire kandi byaba byoroshye cyane duha abantu bacu abantu be gukomeza gucurwa bufunina mu buhoro be gukomeza kujuragizwa be gukomeza kujarajazwa ahantu hose ariko twizere yuko ubwo biri kugenda tubona agacyo kaza kuri iyi dosiye yuko wenda bizarangira tumenye koko n'izo mpamvu za diplomasi mu gushyirwa mu mategeko y'ukuntu bizagenda y'ukuntu niba bazahaguma kuri ubwo butaka bwa Nigeri cyangwa se niba wenda bazasubira narusha ariko tukazamenya neza izo mpamvu za diplomasi Nigeri yavansaga bwana Etienne Mutabazi rero reka mbashimire kuri iki kiganiro tugiranye bashimire kuri ibisobanuro byiza muduhaye kuri iki cyemezo cyafashwe ku byerekeranye n'aba banyarwanda bohereje muri Nigeri bongereyeho iminsi 30 ubwo ngubwo tuzakomeza tubikurikirane turebe ukuntu bizagenda bikurikirana mu minsi iri imbere mbaye mbashimiye rero mugire umugoroba mwiza murakoze
cyane kwa mwarimu wadutumiye Madame Chantal na Serge murakoze cyane
kandi nk'abanyarwanda tumenye uburyo dushobora gufata buri wese yabigizemo uruhare tumenye uburyo dushobora gufata umwanzuro kugira ngo igihugu cyacu kikure mu bibazo kirimo nk'uko rero mwarimu bimbwiye inkuru yo kuri uyu munsi cyangwa ikiganiro cyo kuri uyu munsi nazanye kugira ngo nganirize abanyarwanda kimwe n'abakunzi ba radio itahuka no kugira ngo tubabwire ku bintu bimaze iminsi bibera mu karere ka Rusizi byo guhohotera abaturage kuwa kane tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 nibwo hasohotse inkuru yasohotse mu kinyamakuru gisohokera mu Rwanda kitwa bwiza.com mbona gikunze kwandika ni nkuru zishimagiza leta ya Kigali cyangwa zishimagiza FPL cyane. Muri iyo nkuru rero yaravuga iti Rusizi Padiri na Gitifu barajwe muri stade, uyu muyobozi arirukanwa ku kazi. Nyuma yo gusoma iyo nkuru ibyabereye mu murenge wa Bugarama imwe mu mirenge igize akarere ka Rusizi, nakomeje kuyikurikirana kugeza kuri uyu munsi wa none, biba ngombwa yuko nasangiza abanyarwanda kimwe n'abakunzi ba radio Itahuka iby'uko iyo nkuru yagenze, kugira ngo twese tuyimenye cyangwa tuyumveho bimwe, kandi tunamenye n'akarengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda. Nkuko rero nari maze kuvuga umutwe w'iyo nkuru, mu by'ukuri mu kinyarwanda bajya baca umugani ngo uwigize agatebo ayora ivu. Uwo mugani rero twaje tuwusanga n'abakurambere bacu bawuhimbye, natwe tuza tuwusanga. Ariko icyo mvugiye uwo mugani, ndaganisha ko Kiliziya Gatulika y'u Rwanda yakomeje kwigira agatebo no kurangara ku bijyanye no kuvugira abaturage b'abanyarwanda muri rusange, kimwe n'izindi kiliziya zo mu bindi bihugu. Ndavuga nka za Kongo baraterana inama nkuru za Kiliziya Gatulika, ziraterana zigafata imyanzuro mbere zikanagira na leta cyangwa se ubuyobozi buriho mu gihugu inama y'uburyo imiyoborere y'igihugu yagombye kugenda. Mu gihugu cyacu rero cy'u Rwanda siko bikorwa, ahubwo usanga Kiliziya Gatulika yarabaye inkoma amashyi, ari nabo mpamvu ntangije uyu mugani mvuga ngo uwigize agatebo ayora ivu. Ariyora rero mu ruhe rwego duhereye nko ku mutwe w'inkuru nari maze kuvuga yasohotse mu kinyamakuru bwiza.com. ubwo wari Musenyeri Misago yafungwaga, Kiliziya Gatulika yagaragaje intege nkeya cyane zo kuvuganira abantu, zo kwerekana ko uwo Musenyeri yafunzwe azira amaherere, kugeza naho wari umukuru w'igihugu avuga ngo arafunzwe ngo azarekurwa ruko atakiri ku butaka bw'u Rwanda. Yaje gukurikiraho mu minsi yashize, hari ibitangazamakuru byatangaje uburyo Musenyeri wa Kiliziya Gatulika ku Gikongoro abapolisi bamukuye mu modoka, bamwambura imodoka bayiparika ahantu bamugenza ibirenge. None uyu munsi wa none iyi nkuru turimo dusoma ni yuko bafashe padiri bamuraza muri stade baranamufunga, akaba yarekuwe kuri uyu munsi wa none. Nyuma rero yo kumva cyangwa yo gutanga ibyo bisobanuro nari maze gusobanura, inkuru yagenze gute nyayo? Ibyasohotse mu kinyamakuru bwiza.com ntabwo byari bisobanuye, kandi byazaga bishimangira bisiga icyaha bafunzwe, kandi mu by'ukuri abo bantu bafunzwe barengana, ahubwo biza bishimagiza amakosa ya leta yari yakozwe, cyane cyane hagendewe mu kwica amategeko. Rero abadukurikiye rero bakwibaza bati byagenze gute? Ku itariki ya 29 z'ukwa 12 mu mwaka w'2021, ubwo n'ejo bundi kuwa gatatu ushize, umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cyitwa Groupe Scolaire Saint Paul kiri ahitwa mu kagari ka Nyange mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi, ni umupadiri witwa Uwingabire Emmanuel, yari yatumije inama y'ababyeyi barerera kuri icyo kigo, cyane ko amashuri yari hafi gutangira iki gihembwe gikurikiyeho. Iyo nama rero mu ngingo zari zigize ababyeyi bose baharerera, ariko n'ababyeyi bari batumiwe bamwe na bamwe. Muri iyo nama ibyari mu ngingo zari ku munsi hari kubabwira mbese muri rusange uko uburezi bwifashe kuri icyo kigo cy'amashuri, harimo guhemba abanyeshuri bagiye batsinda bakaba ba mbere mu masomo atandukanye, kuko icyo kigo kirimo amasekisiyo atatu kandi ni kimwe mu bigo bishimwa muri kari gace uko cyigisha neza. Hari sekisiyo yitwa PCB, yitwa MCB, hari n'indi yitwa HEG. Nk'uko nari mbivuze rero, harimo guhemba abanyeshuri batsinze, hakabamo guhemba uhagarariye ababyeyi, mbese bamwita perezida wa komite y'ababyeyi, kubera ubutwari yagaragaje mu guhagararira ikigo no kugifasha gusohoka mu myenda cyari gifite cyane cyane no kugiteza imbere. Hakaba no guhemba abandi muri rusange bo muri komite y'ababyeyi, mbese abahagarariye ababyeyi kuri icyo kigo, ndetse hakabaho no kugira ngo abana berekane impano nshya bari bafite mu masomo adateganije morali, ariko umupadiri yashyizeho harimo nk'amasomo y'imiziki. Iyo nama rero yahuje ababyeyi yarateranye, muri uko guterana inama imaze kurangira byari ibintu bisanzwe, ni kimwe n'uko n'abanyeshuri bajya mu ishuri, iyo abanyeshuri bafungura ntabwo ku kigo cy'amashuri sinzi nimba babategeka nabo kwipimisha covid bose inama yarabaye padiri aganiriza afatikanije na komite y'ababyeyi baganiriza ababyeyi barerera muri icyo kigo barangije padiri yabageneye n'agafanta babanywa agafanta igihe muri iyo nama mbese icyabaye nuko uhagarariye komite y'ababyeyi n'uwitwa Bushayija Jean Marie Vianney ni umugabo ukuze ufite imyaka 50 ni gitifu w'akagari ariko none akaba yari na perezida wa komite y'ababyeyi icyo kigo ni cya kiriziya gaturika nawe ni umuntu w'umunyagaturika w'umugaturika indani nawe yari ari muri iyo nama ubwo rero Bushayija Jean Marie Vianney nk'uhagarariye ababyeyi kubera imirimo yiwe y'indashyikirwa yari yarakoze kuri icyo kigo bari baragennye ko azahembwa inka iyo nka baranayizanye bayizana aho ngaho abana b'abanyeshuri n'abasore baranayivugira bya bindi byo kwivugira inka karahava nuko inka barayimumurikira nk'umuntu w'indashyikirwa wagize ubutwari hanyuma rero hakurikiyeho guhemba abandi bagize komite y'ababyeyi icyo bikora bo bagiye bahabwa za envelope niyo makuru twabonye kandi nani ko bimeze twavuganye n'abantu benshi bari muri iyo nama hanyuma rero abana berekana n'izo mpano zabo bari bafite inama irarangira yari inama ntabwo byari ibirori inama irangira mu masaha 10 zishyira saa 11 ababyeyi barataha bamaze gutaha rero mu gihe yishyira saa 11 zirengaho mikeya hari bamwe mu babyeyi nka perezida wa komite y'ababyeyi yari aho ngaho n'abandi bamufasha n'abandi babyeyi basigaye bagiye gusuhuza padiri mu biro byiwe no kumusezeraho kugira ngo batahe muri abo rero bagiye kumureba mu biro byiwe bari abantu 8 harimo padiri w'ingabire nyine Manuel n'umucyari muto n'umusore w'imyaka 35 harimo uwo Bushayija Jean Marie Vianney niwe wari wahawe nka perezida wa komite y'ababyeyi akaba noneho n'umuyobozi gitifu w'akagari ka Nyange harimo uwitwa Twagira Theoneste w'imyaka 47 nawe yari umubyeyi wari waje yitabiriye inama hari uwitwa Ngabonziza Gervais w'imyaka 30 nawe ni umubyeyi hari uwitwa Mbonigaba Donatien w'imyaka 37 ni umwarimu muri icyo kigo hari uwitwa Rugema Intwari Kariste w'imyaka 56 ni umubyeyi yari yaje nawe ahagarariye umwana we hari uwitwa Nsengumuremyi Rajabu w'imyaka 47 ni umwarimu hakaba n'uwitwa Nshimiyimana Innocent w'imyaka 38 nawe ni umubyeyi abo rero bari bagiye mu by'ukuri gusezera kuri padi bari bafite n'ibindi bibazo byabo byihariye ababyeyi turabizi ko iyo babonye abayobozi b'ibigo by'amashuri baboneraho umwanya wo no kubaganiriza igihe rero bari barimo baganira mu biro inama yari yarangiye ababyeyi bose batashye barimo baganira mu biro nibwo inzego zishinzwe umutekano zaje zirabahagarika zivuga ko ngo bishe amabwiriza ya corona bidatinze rero bagumye bavugana nabo bashinzwe umutekano bari basanze mu biro ariko hari akiri n'abarimu bake hafi aho ngaho nabo bari batarataha kuko bari bagitegereje gukinga amashuri no kwinjiza intebe ababyeyi bari bicayeho hanze za pipitire no ku mafoto ziragaragara ubwo rero nibwo abo barimu baranyereye barigendera direkiteri asigara avugana nabo bapolisi igihe kitarambiranye umuyobozi w'akarere meya witwa Kibiriga Niseti yabarahageze ari kumwe na DPC ni umupolisi uhagarariye abandi mu karere witwa Nyirimanzi nabo barahageze ubwo rero ibyari inama byahindutse ibindi bagiye mbese mu kubwira ko bishe amabwiriza ya covid ko bakoze inama ngo batamenyesha inzego z'ubutegetsi mu by'ukuri byari n'ibintu by'amananiza nuko ubwo rero iryo joro ryose bahugiwe ngo hari abantu ariko mbere yuko baza hari abantu bamaneye ku babo bashobora kuba barishyize hamwe ngo bahamagara muri Minaroc bavuga yuko kuri icyo kigo cy'amashuri habaye inama itemewe n'amategeko abatwumva rwose abanyarwanda tujye dushyira mu gaciro ababyeyi bateranye baje ku burere bw'abana ku bijyanye n'uburere bw'abana babo n'abarimu barindirirwa guhamagarirwa muri Minaroc ngo bavuge yuko bateranye mu buryo butemewe n'amategeko kandi ifungura ry'amashuri rigize ibyo rero ngo nibyo byatumye ministre ahamagara guverineri nawe ahamagara meya nawe azanye na DPC ngo baze gufata abo bantu ubwo rero bo nabo meya bakimara kumuhamagara ngo bahamagaye komanda wa polisi aho ngaho ibyo biro aho iyo nama yari yabereye ikigo cy'amashuri aho kiri komanda ahita aza kubafata kugira ngo babone uburyo bashyika baraje rero baburishiza amamodoka abo bagabo 8 kuko abandi bose bari bagiye nabivuze n'idirekiteri n'ababyeyi n'abarimu barabikorera barabajyana no muri stade icyangugo iyo stade iri mu mujyi wa Kamembe mwibaze namwe banyarwanda mutwumva aho ababyeyi bateranye kugira ngo bige ibijyanye n'imyigire y'abanyeshuri babo barateruwe bakuwe mu Bugarama mu birometero 37 bajyanwe muri stade kubaraza mu barayemo buracya kuwa kane mu gitondo n'imbeho haje kuza abayobozi batandukanye ari bo meya n'uwo DPC bazanereza abaganga abaganga baraza bapima COVID basanga bose ari bazima cyo bikora umwe umwarimu umwe witwa sinibuka neza umwarimu umwe ngo niwe basanze umwarimu umwe niwe basanze warwaye COVID afite mbese ubwandu bwa COVID nkuko rero nabivugaga ku munsi kuri uwo munsi wa kuwa gatatu ku itariki 29 z'ukwa 12 umuyobozi w'akarere hamwe na DPC bamaze kuhagera barabafashe abo bantu 8 bose barabajyana babaraza muri stade ya Kamembe aho bita ndetse ni muri stade yo y'icyangugu ikamembe niyo stade imwihari ubwo nizo najyaga bombwire abatwumva ndavuga abanyarwanda muri rusange ko buri wese akwiye no kwibaza ibirometero 37 kuva abantu bafatiwe ngo babajyanye kubaraza muri stade umuyobozi w'ikigo cy'amashuri n'ababyeyi bigaga uburyo abana uburyo banoza imyigire y'abana nuko ubwo rero bwarakeye ku wa kane mu gitondo bazindutse babapima COVID baza gusanga muri abo bantu 8 ngo hari umwe urwaye uwo murwaye rero ni umwarimu muri babandi 8 muri babantu 8 navuze n'umwe mu barimu bigisha kuri icyo kigo cy'amashuri nyuma yo gupimwa rero umuyobozi w'akarere afatikanije na DPC baje gusaba abo bafashwe bose ko buri wese agomba gutanga amande padiri rero umuyobozi w'ikigo cy'amashuri bamuciye amande y'100,000 bababyeyi n'ababarimu buri wese bamuca amande y'10,000 amafaranga bamaze kuyatanga barabasezeriye babwira ko batashye ubwo imodoka ya diocese ya Cyangugu yahisiza kubafata kugira ngo ibamanuri bageze mu Bugarama aho bagombaga kuba kuko umupadiri aturuka kuri paruwasi ya Mashyuza ni hafi aho ngaho igitangaje rero nuko DPC wa wundi ukuriye abapolisi uri mu babafashe babajyana yabakurikiranye arababwira ngo arabaherekeza bageze mu Bugarama arababwira ati tunyure ku biro by'umurenge kuko niho hari na station ya polisi nuko bahageze bavuye mu modoka arababwira ati ibintu byahindutse nanjye n'amabwiriza ndi guhabwa ntabwo mugomba gutanga mujye mu rugo yego mwaraye muri stade ariko mwatanze na mande ariko mugomba no kuba mubayemo hano muri station ya polisi mugafungwa icyemezo cyafashwe mugomba gufungwa iminsi 5 nta yandi mahitamo rero abo bantu bari bafite mu by'ukuri bemeye gufungwa barinjira mbese barafungwa ubwo rero nashoboye no gukurikirana mbaza bamwe muri abo ngabo babikurikiraniraga hafi bambwira ko amabwiriza yo kwirinda COVID avuga ko iyo wisha amabwiriza yo kwirinda COVID-19 bakuraza muri stade bwacya bakaguca amande iyo uwayisha ari umuyobozi mu nzego za leta akurwa ku mwanya wiwe ngo ayo mabwiriza niko avuga ibyo rero byarakozwe noneho igikomeye babirenzaho no kujya kubafunga bavuga yuko bazafungwa iminsi 5 ubwo hari kuwa 4 uyu munsi rero none kugira ngo ntaza kurambirana cyane uyu munsi none ku itariki 3 kuwa mbere nibwo nyuma ya saa 6 abo bantu DPC wa wundi uhagarariye n'ubundi polisi mu rwego rw'akarere witwa Nyirimanzi ari kumwe na meya witwa Kibiriga Niseti nibwo bageze kuri station ya polisi mu Bugarama barekura abo bantu ariko babashyiraho amananiza bategetse uwitwa uwari perezida wa komite y'ababyeyi uwahawe inka bamutegetse kwegura ku mwanya wiwe kuko mu kazi gasanzwe ka leta yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari nibo bita ba gitifu bamutegeka kwegura n'akazi akoze igihe kirekire kuko nzi ko yatangiye mu mwaka w'2005 bamutegetse kwegura padiri baramurekura n'abo barimu bandi n'abandi babyeyi barabarekura ku bindi bari babitanze igihano cya nyuma kwa rugufungwa bageze ku witwa Twayigira Theoneste ni umugabo w'imyaka 47 avuka atuye mu murenge wa Muganza utandukanye n'uwo murenge wundi iryo shuri ryubatsemo kandi yari yaje nk'umutumirwa nk'umubyeyi waje ahagarariye umwana we bamugezeho bavuga ko ari n'umwe mu bahagarariye komite ari ariwe uhagarariye ari perezida wa njyanama y'umurenge wa Muganza nawe bamutegeka mbere yuko asohoka ko agomba kwandika imbere ya meya na DPC yegura yuko yeguye kuyobora njyanama y'umurenge wa Muganza ngivyo bijya bibera mu Rwanda iwacu abandi rero bose bo barekuwe uyu utwa bushayiza rero gitifu wa kagari weye yababwiye kadashobora kwegura kubera impamvu z'ibyo mbese z'imirimo bakoze n'uburyo bafashwemo budasobanutse yasigaye mafunze asigaramo n'uwo mwarimu basanze afite covid umuntu akanibaza tese umurwayi umuntu nimba bamupimye bagasanga arwaye ko bagombye kumujyana kwa muganga cyangwa bakamurekura kugira ngo ajye kwivuza ahubwo we bamurekeyemo ngo azataha ejo ngo hamaze gufatwa ibindi byemezo aya makuru mvuga na makuru y'impamo niherewe n'abantu babiri hafi babikurikiranaga kandi bari bazi uko iki kibazo kimeze muri make rero mu gusoza mu byukuri nari mvuze uko iyi nkuru yagenze n'uburyo abantu bafashwe barafungwa ikigaragara nuko guhonyura uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bigikomeje hitwajwe impamvu zidafatika turibuka abantu bagiye baraswa ahubwo bo bagiye banaraswa muri corona bagapfa bazira uko ngo barenze kumabwiriza yo kwirinda corona ariko ni ikibazo mu byukuri mu mategeko y'u Rwanda bavuga yuko reka sinde mvuge ngo mu mategeko y'u Rwanda amategeko tugenderaho mu Rwanda agomba kubahirizwa uko ari ariko amabwiriza ntabwo bagomba kuyitiranya n'amategeko cyangwa ngo amabwiriza asimbure amategeko mu byukuri n'imbwiriza rivuga ko umuntu agomba gufatwa akarazwa muri stade nabyo nubwo bidasobanutse ariko agatanga amande noneho bagacana amande y'umurengera ibihumbi 100 ku muntu bwacya bakongera bakagukatira iminsi 7 ngufungwe umuntu yakwibaza tese ubundi na code de procedure penale yo mu Rwanda ivuga ko umuntu afungirwa kuri station ya police ariko mbere yuko afungwa hari impapuro bakora zimufunga bira bajya bita ngo procès verbal d'arrestation ni impapuro mbese zikwemerera kwinjiramo muri polisi aba bantu bafunze iminsi 5 bakatiwe n'umuntu utazwi bakamaramo iminsi bagatinyuka umuntu nk'umupadiri abapadiri n'abantu twubahaga abantu babarezi ababyeyi b'abana abarimu bakabafunga iminsi 5 binyuranije n'amategeko nge mbifata uko ari ifungwa binyuranije n'amategeko mu byukuri birababaje kandi biteye agahinda ni n'ibyo kwamaganwa ko leta y'u Rwanda yagumye ibeshya abanyarwanda kera ibyitwa demokarasi byo bamaze kubona ibyo ari byo ariko nabwo iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu byo bikomeje kuzamba mu gihugu cyacu aho inzego ziza zigafata umuntu abapadiri zikinjira mu kiliziya gatolika zigafata abarimu bashinzwe kurera abana u Rwanda rw'ejo zigafata ababyeyi b'abana ya minerivale bagombye kuzishyura ku kigo cy'amashuri bakayibacamo amande bakayisubiza muri leta ni ibibazo cyo bikora birahangayikishije nifuje rero kuri uyu munsi wa none yuko kwabiganiriza n'abandi n'abanyarwanda bakabimenya bakabinya ibibera mu gihugu cyacu kuko mu byukuri birababaje kandi biteye agahinda gusa rero impungenge nagize na message natanga nuko nageraga ngo mbereze nka kiliziya gatolika cyane cyane rwose nabitangiye mvuga ni uwigize agateba yorivu kiliziya gatolika nihagaraguruke yumve yuko ariyo ya mbere ntabwo izavuga ngo bari guhamagara abaturage abakristu ngo baze gusaba penitensiya ntizavuga ngo iguhamagara abaturage ngo abakristu ngo baze ngo gutanga amaturo abaturage baraye mu kigunda abaturage badafite umutekano icya mbere mbere yuko bagira umutekano wa roho nk'uko tubyigishwa nuko bagomba kuba bafite n'umutekano wo ku mubiri bafite ahantu batuye heza nta kibahungabanya kiliziya rero gatolika nidakomeza nk'uko yahoze cyangwa se ngo ihaguruke yumve ko igomba kuvugira abanyarwanda muri rusange nsanga kiliziya gatolika nyine izakomeza ikayora ivu n'abatari umupadiri n'abandi bazaza babaterure babajyane nabonye na karidinali asigaye ashimira Kagame avuga ko ari we muntu uyoboye neza ko atigeze yica n'abantu ubwo wenda niko yamubonye simbizi cyangwa barafatanyije ikindi rero navugaga nuko mu byukuri leta y'u Rwanda ubwayo igomba kumva ko amategeko arahari yanditse n'ibyo mbasaba nimba bumva ikiganiro nziko bakurikirana bitahuka cyane nagira uwo mbasabe rwose bafite abantu bize amategeko bareke kuvangavanga bashyireho abantu bazi amategeko ntabwo minisitiri agomba gutegeka abantu mufata abantu mubafunge nta rupapuro babahaye rubafunga kandi mu mategeko y'u Rwanda handitsemo ko gufunga binyuranyije n'amategeko nabyo ubwabyo ni ikindi cyaha ko bihanirwa ese bariya abantu baramutse bahagurutse bo nubwo ntawe baba barigira nta bucamanza tugira bagurutse bakajya kurega ko bafunze binyuranyije n'amategeko uwabafunze yasobanura iki haramutse wenda nko mu gihugu kimwe bita itadudurugiye ku mategeko ari abantu bagombye kurega bakarenganurwa uko bafunze binyuranije n'amategeko ibi bijyana n'iki rero bijyana nuko icyo nshaka kuvuga ko banyuranije n'amategeko nuko abantu itegirizwa ntabwo isimbuye itegeko amabwiriza avuga ko barazwa muri stade bakishyura amande ariko babo babagirikiyeho kubafunga sinzi nimba hari abandi baza kubona izindi ngero zigeze zibaho mu Rwanda zo gufunga ariko kayo gufunga uretse zo kwica twari tuzi kayo gufunga ijebuno ibi rero rwose ni uburyo bwo guhohotera no guhonyora agateka kazi na muntu nagiraga ngo rero mu gusoza iyi nkuru yanjye nsabe abanyarwanda nabo muri rusange kugira ngo abanyarwanda rwose bahumuke babone yuko buzi kandi babone yuko ibi bintu nta gasomboroso ibi bintu ari ukuguma babakora mu nguvu no mu nkokora bababuza epfo na ruguru nk'aho atararenze igihugu umuvandimwe abagema umva nimba hari icyo mubwongereho cyangwa nimba hari icyo mubumaze muri bukimaze ariko murakoze
urakoze cyane Jean Bosco Ngarama turagushimye cyane kubera iyo nkuru utuzane kandi turagushima ko uhora utuzanira inkuru ziri original inkuru rwose inkuru zifatika watohoje mu Rwanda hari indi nkuru twaganiriyeho ugomba kuzatuganirizaho ariko iyo nkuru utuzaniye hari itwibutse ngukoze hasi unyibutsa ibuye niko bavuga hari hari inkuru yabana bo muri ku gikongoro namwe ku gisenyi hariya muri ngororero ngire ngo abana barangije kwiga ngo bagaca makayi barimo kwishima ngo ibintu bikorwa n'abandi bantu bose ngo bamena ikirahure kimwe ngo kishuri ngo ababyeyi baranakishyura ngo cyanguraga amafaranga 140 ngire ngo ni inkuru tuzasaba abantu bize amategeko bakadusesengurira abo bana uko ari batandatu ngo babaci bagiye mu rukiko buri wese bamukatira imyaka 5 yo gufungwa na nihazabu ya miliyoni 5 iyo kintu ntabwo iyo nkuru ntabwo nayinjiramo ngo nyisosengure kuko ntabwo uriza amategeko ariko ibyo bintu by'ibugarama utubwiye by'akarengane byo gufungira abantu busa ubigerageje wongeyeho iyo nkuru y'abo bana b'abanyeshuri bahawe ihazabu ya buri wese ihazabu ya miliyoni 5 no gufungwa imyaka 5 ngo baciye amakayi ni ibintu byerekana ko u Rwanda bari kumutere mu kwamfite ibintu bya ntagaruriro nta kontrole ibintu bakora nta kontrole bifite ariko iyo nkuru wenda nzingiga Serge ndeye ko hari umuntu w'umunyamategeko rwose waza ayidusobanurire atu kugira ngo twumve ibintu byo mu Rwanda uko bihagaze rero ngarama turagushimye cyane twagize ibyo bya tekinike
kabagema mwe mugihangane gato niba giye hari ka message nyuma y'iyo nkuru nashakaga guhereza meya uko nzi yuko bumva iki kiganiro kuri radio itahuka
yego
bose nyakubaha meya wa karere ka Rusizi reka nkwisabira ikintu meya wa Rusizi ndamuzi muzi muherutse yiga muri secondaire ariko ndamuzi yari umusore mwiza rwose ubona ukeneye ushobora no kwiyubaka no kubaka abandi ni n'umuntu ujijutse w'umuhanga afite PhD rwose uretse nyine ya ntero ya FPR Kagame yo kuvuga ko abize bamunjiri cyangwa yo gutesha abantu agaciro nagiraga ngo muheze message mubwire ko rwose yagombye kureba ibindi bintu akora ko ni mu ntangiriro z'akazi kiwe manda ni gitangira reba ibintu batangiye kumuraho byo kumufata ngo ajye gukora ibintu binyuranije n'amategeko akanabyemera mu itegeko rya turutse hejuru kandi aziko binyuranije n'amategeko meya nagira ntabwo muri rusange mu buryo bwo gusuzugura abantu nibyo FPR ikora ifata umuntu wizi gashaka kumuhindura nk'igicucu ntabwo PhD ijya kuyobora akarere uyu meya yagombye kuba yagiye kwigisha muri universite cyangwa akareba kandi agakora recherche cyangwa agashaka kandi kazi akora kuko ambabarire ndabimubwira nk'umuntu uyobora iwacu kandi ni uburenganzira bwanjye kuvuga ku miyoborere y'igihugu cyacu no kuvuga ku bibera iwacu no kugaragaza ihonyurwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu rikorerwa mu gihugu cyacu ndamugira ngo umusabe rero meya afite ubumenyi buhagije ndabizi azashaka ibindi bintu ajya gukora ave muri ibi bintu byo mu karere ko dufite abalisansiye benshi bashobora kuyobora akarere kandi bametiriza ibintu bya politiki b'abahanga meya rero nge namugira inama yuko yashaka ajya kwigisha cyangwa akikorera ibindi bintu bya tekinike uko ndamuzi ni umuhanga ari umuyobozi w'akarere wayoboye iwacu ubushize bamukura washize cyumweru cy'umweru bibiri bamukura muri kashe ya polisi yambaye kamambiri bagenda bamushoreje imbunda simwifuriza ibi nawe FPR ikikora n'ukubanzika gukoresha makosa yarangiza ikakwigarika simbi mwifurije nyakubaho meya nimbu nyumva uyu murimo bakujyanyemo baragushutse wagombye kuba uri kubaka igihugu uri gukora za rosherishe bavuga ngo nta barimu dufite mu gihugu ngo nta nabashakashatsi uwashakashatsi ntari tubashakira ni wowe warize ndabizi ubona PhD yawe uyigiye wagombye kujya gukora ibintu byubaka igihugu apana ibyo kwirirwa witeranya n'abaturage no gusuzugurwa no kwigukubitwa n'abasirikare n'abapolisi bo bwana Kabagema rero murakoze cyane gusa birababaje birababaje nongere ngaruke mu gusoza mvuga nti Kiliziya Gatolika yigize agatebo nidahaguruka ngo ishikame ivugire abaturage ndagira ngo nayo irateremukana na FPR mu misitari murakoze
urakoze cyane kubera iyo ngingo nziza udusesenguriye tukivurije ibihe byiza ubwo utaha nitukwiyambaza nabwo uzanyaruke udutere inkunga reka tujye mu kiganiro cyacu rero nyamukuru cy'uyu munsi ntabwo nzi niba mba twumva ariko ntabwo ndabona message yerekana ko hari bo ikiganiro cy'uyu munsi urakoze cyane reka ngo ijambo ubanze usuhuze abatwumva ijambo ni ryawe
urakoze cyane umuyobozi w'ikiganiro arakoze Jean Bosco Ngarama ku bisobanuro byiza duhaye ubwo ndakuramukije Edouard Kabagema ndamutsa n'uwo mutumirwa ugiye kuva muri studio baramutsa na Jean Pierre ndakeka turi kumwe mushimiye nkaramutsa na Madame Chantal uri ku banga bw'ibyuma n'umuyobozi mukuru Serge Ndayizeye hanyuma nkaramutsa n'abandi bose baduteze amatwi ariko cyane cyane abakomerezi bo muri RNC na n'abo mu mashyaka dukorana cyane cyane ayo mu runani rwa P4 urakoze ngusubira ijambo
urakoze cyane rero turagerageza guhina amagambo ingingo yacu tuganira ya mbere ni turayubakira ku nkuru yasohotse mu gihe ko bivuga ngo isesengura ingabo z'u Burundi n'iza Uganda muri Congo ngo ishyano n'akandare muri Kibuzombi turareba ibintu bikubiye muri iyi nkuru ntabwo tuyisesengura cyane ariko ni hari ibintu umuntu asoma umuntu wese uzi gusoma abona ko u Rwanda rufite aho rubogamiye muri iriya ntambara wenda ingabo za Uganda zirwana na ADF muri Congo iyo usomye inkuru uhita ubona ko u Rwanda rufite aho rubogamiye nta nubwo bakibasha rwose guhisha aho babogamiye muri iriya ntambara nyine ingabo za Uganda zirwana na ADF ura iyo usomye inkuru uhita ubona neza aho u Rwanda rubogamiye bo inkuru ya kabiri turi burebe ni inkuru yerekana inkuru zinyomoza ibyo Kagame yavuze ejo bundi avuga ngo muribuka diskuru yavuze mbere ya Noheli ngire ngo avuga ngo u Rwanda ngo ruhagaze neza mu bukungu ubundi ngo yazanye ngo kigega ngo cyo kinzahura bukungu n'iki byose ngo ateje imbere uburezi hano turabereka inkuru zinyomoza kandi zanditswe n'iminyamakuru byo mu Rwanda zinyomoza ibyo Kagame yatangaje inkuru ya gatatu turi burebe twihuta nayo ni inkuru ebyiri imwe yo muri Mozambique ndiyo muri Centrafrica muri Mozambique turabona ko abantu bongeye guhunga cyane mu tundi turere bahunga ziranye ishyamba naho muri Centrafrica ngo abarwanya ubutegetsi ahombi muri biriya bihugu byo bivuze ko ari ingabo z'u Rwanda muri Centrafrica ngo abarwanya ubutegetsi bahinduye umuvuno basigaye batega mine mu mihanda yose imihanda myinshi cyane uburyo izo mini zigeze turikana ingabo za leta ni inkuru zanditswe na RFI dusubiye kuri ya nkuru ya mbere nkuko nari mbabwiye hari amagambo iyo mu nteje ubundi hari ibintu umuntu yibuka buri wese yibuka muri ya ntambara ya Ethiopia aho ingabo za leta zazihanganye na ziriya ngabo zo muri Tigray ziranye ishyamba zo muri Tigray kandi si ho nyine ihugu bibiri bihanganye umwe avuguruza undi umwe yavuga ikintu undi akamuvuguruza umwe ati hariya ati ziriya ngabo zisha abantu undi ati izo ngabo zacu ntabwo zigeze zihagera undi ati bavuga bati akarere umujyi bari bafashe twawubambuye undi ati ntabwo bawutwambuye ahubwo twebwe twahisemo kuhareka ku bushake bwacu twakoze rupuri tekinike mbega ibintu nk'ibyo ngibyo mbega usanga umwe anyomoza undi amuvuguruza anapfobya amugaya ubugabo doka mwitimbwa mwe uvugerekana ko nta ngufa afite ni ibyo ngibyo muri inkuru nambabwiye yo mugiye ko mu yasotse uyu munsi ivuga ngo ngo abasirikare b'Burundi na Uganda bari muri Kongo ngo ni ngo na kandare ngo muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo mu kivu muri kivu yo mu majyepfo no mu kivu ya majyaruguru iyo nkuru yisomye yanditswe na abisa ngo nabasesenguzi reko nibo bayandike barabeshya bagashyira amazina y'abasesenguzi runaka iyo nkuru iyo yisomye uhita ubona ko ibibera muri Kongo hariya ingabo za Uganda zihanganye na ziranye shyamba za ADF bavuga ko zateze ibi zaturikije ibisasu byinshi mu Bugande kandi ngo ziranye shyamba zifitanye umubano na Etat Islamique iyo usomye rero iyi nkuru uhita ubona ko u Rwanda hari urubogamye kuko amagambo ruvuga ni nka ya yandi iyo ibihugu bibiri bihanganye kimwe kigenda kinyomoza birwana biri mu ntambara igihugu kimwe usanga kiri gupfobya ikindi kiri gupfobya bo kiri kukinyomoza kiri ku bintu nk'ibyo ngibyo kwa reka tubasomere aya magambo nimuyumva mwumva ko u Rwanda ruhita rwigaragaza neza rukerekana aho rubogamiye muri kiriya kibazo aho Uganda ihanganye na ziyangabo na ziranyishyamba zo muri ADF hari aho bavuga ngo muri ya nkuru yasohotse kugihe komu bavuga ngo nta gihamya ko ibitero bya UDPF PDF donc ziriangabo za Uganda niza FARDC ingabo za Republika ya Demokarasiya ya Kongo muziko bafatanyije mu kurwanya uriya mutwe wa ADF ngo nta gihamya yuko ziriangabo za Uganda niza Kongo zirwanya ADF ngo ko biriya bitero ngo bagabye kuri ADF byagenze neza nkuko bo babyigamba ngo amafoto agaragaza ibitwaro bya rutura ngo nibirindiro no ngo amagaharamaga amafoto agaragaza intwaro nibirindiro bya ADF byafashwe ngo nta makuru arambuye ngo aturuka ku ngabo cyangwa ku baturage ngo abihamye ngo nuvuga ngo barapfobya ko barahakana yuko biriya birindiro bya ADF cyangwa se ziriya ntwaro bafashe berekana ingabo za Uganda zerekana zivuga ko zafashe mu hariya muri turi hariya ADF ifite ibirindiro ntabwo babyemera iyi nkuru irasa nkaho ibihakana kuko iravuga iti nta gihamya ko ari byo bo icyo cyo cya mbere cya kabiri iyi nkuru iravuga ngo ADF ngo yarahunze yinjira mu mashyamba ngo aho guhangana kandi ngo bizagorana kuyikuramo ngo kuko ngo ari ahantu imenyereye ngo sinzi ahantu ayo makuru bayavanye bagomba kuba bazi ibyo ADF ikora muri Kongo muri ariya mashyamba baravuga ngo ADF ntabwo abasirikare bayo bafashwe bo baracyari bazima ntabwo bayikubise ngo iyo yari ihungiye gusa iragenda yibera mu mashyamba ngo kandi ngo amashyamba irayazi neza cyane ngo ingabo za Uganda bizazigora kuvanamo ADF muri ayo mashyamba ubwo iri poya kabiri poya gatatu iravuga iki iravuga ngo ingabo za Uganda ngo zirimo kwihorera ku baturage ngo cyane cyane abarendu ngo bagiye bakorana ngo bya hafi na ADF ngo nukwerekana ko abaturage batishimiye ingabo za Uganda ariko ibi byose bavuga ntabwo ibi bavuga na ubwabyo ntabwo nta makuru yandi yigeze atangaza ngo twereke yuko bari abaturage banga ingabo za Uganda cyangwa se batazishimiye cyangwa se bazamagana twanabonye imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda byo turabigeraho mu kanya mu igoma imyigaragambyo karundura yo kwigaragambya abanyekongo bigaragambye nyine banga ko abapolisi b'u Rwanda bajya muri igoma ariko nta myigaragambyo twize tubona y'abaturage bo muri Kongo ahariho hose bamagana ingabo za Uganda iyo ngiyo urumva ko ahangaha barerekana mbega aho bahagaze bo ikindi de katujye ku yindi ngingo none muri iyo nkuru baravuga ngo imyigaragambyo yateguwe na Ruca ngo na societe civile igoma ngo yamagana yoherezwa rya polisi muri Kongo ngo Uganda yaba yaratanze amafaranga kugira ngo abantu bajye mu myigaragambyo aho ngaho murabyumva ngo kandi ngo abakorera ku mbuga nkoranyambaga ngo bahimbye igihuha ko igipolisi cy'u Rwanda kigiye koherezwa muri Kongo ngo bakorana na leta ya Uganda urumva ko urumva ibyo murabyumva neza ikindi rero bavuga ni iki muri iyo nkuru baravuga ngo Burundi ngo bwohereje ingabo muri Kongo ngo mu misozi ya Minembwe na Remera ngo kurwanya Red Tabara ngo izo ngabo ngo z'u Burundi zikaba zifite intwaro zikomeye ngo kandi ngo bakaba baha intwaro ngo abanyamurenge ngo n'abamayimayi ngo kugira ngo babafashe kurwanya ngo Red Tabara cyo ngicyo ntacyo bakivuze ikindi muri iyo nkuru bavuga ngo abategetsi b'u Burundi ngo bahagaritse gufasha abarwanya u Rwanda ngo kubera ko batinye guhangana n'ingabo za RDF z'ingabo za Kagame ngo kuko ngo iramutse ifashe ngo iz'ingabo za Kagame ngo ziramutse zifashe umwanzuro wo kwihimura ku Burundi ngo bari abategetsi b'u Burundi ngo ngiminsi yabo ngo yaba ibariye ku ntoki iyo ni inkuru ni nagerageje kuvanamo ibintu by'ingenzi muri ngiri ariko iyo ubisomye niba butari umusesenguzi w'umunyapolitike ukabisoma gusa uhita ubona ko u Rwanda rufite aho rubogamiye cyane cyane muri ya ntambara ingabo za Uganda zirwana n'uriya mutwe wa ADF muri Kongo leta y'u Rwanda rwose ihita igaragaza neza ahantu ibogamiye ndeka ndekeraho ngaho ni ntabwo ari umusesenguzi butangaje gusa no kugira ngo tubwire abanyarwanda ibintu biri muri iyo nkuru ariko byerekana ko u Rwanda nyine rufite ari ubogamiye muri iriya ntambara wenda dushobora kuzabona wenda ibindi bimenyetso bikomeye inyuma ariko izi nyandiko zonyine zirekana nyine ko batakibasha guhishira aho babogamiye muri iriya ntambara ingabo za Uganda zirwana n'uriya mutwe wa ADF muri Kongo reka ndekeraho ngaho nge kwamba dukomba dukora kumva
yego tabumva
uyi ndakwemba dukoba sinzi niba ya article wayisomye ariko bo nawe watanga impression yawe ijambo ni ryawe
ya nayicije amaso ni inyandiko ndende cyane nkaba na vuga yuko ari inyandiko yakozwe na intelligence ya kwa kaga bigiza nkana bazi neza ukuri ariko bakaguca ku ruhande bakaguhindura ahubwo bakavuga noneho lo contraire bakavuga ibinyoma babiza bishaka babigambiriye byinshi ni ibinyoma ibindi biteye isoni ibindi nta n'umuntu wabitindaho ariko harimo n'ubuswa nubwo ari bya intelligence kuko nta munyamakuru muzima wakwandika biriya ntambo utumwe nafashemo nuko RDF ifite agahinda ifite umujinya yuko UPDF ishobora kuzabona ibimenyetso simusiga yuko u Rwanda rufasha ADF nicyo kintu kibahangayikije cyane kibateye ubwoba kubera iki kubera yuko UPDF ijya gutera yabikoze neza kuko bazuriye bari abagabo b'i Kigali bakoze ku buryo batabimenya nibi bari abagabo bo muri Kongo bakunze buri teka gucengerwa bakoze ku buryo abenshi batari babizi abo bakoranye muri FARDC bo bari babizi bake ariko abandi ntabwo bari babizi noneho bafana nibwo batunguye cyane ADF bayikubita uriya muriro w'indege bayikubita n'amashahari amashahari ariko arasa kure donko za tank kandi bamaze bari babanje kubanza kohereza drone zirabafotora neza zimenya aho precision aho bari neza kuri milimetero barabahumba barabarasa bakubita umuriro hanyuma benshi barapfuye abandi barafatwa mpiri baraberekanye barahari n'amazina arahari bakeya nibo bashoboye gutoroka bakeya cyane nibo bashobora kuba baragiye mu ishyamba cyangwa bahagwa bakaza kwisha mu baturage donc muri makeya kigarire guhekinya amenyo kubera yuko babatumbuye cyane kandi byaravuzwe yuko byababaje yuko batababwiye ngo batabateguje icyo ni ikintu kizwi ariko kubera iki kubera ko UPDF izi neza imikino ya Kigali uko bakinye muri Kisangani uko bakinye hariya hose uko bakina batega za ambushi uko batega za amabombe barabazi uko buteka kuba bira bakinye Habyarimana Dayira ari mu ndege sigira barabizi ntabwo babyibagiwe ntabwo babyibuye icyo rero nicyo cyatumye kugeza uyu munsi nyine barakara bakaba bari kuvuga ya ndongo bo ikindi nibutsa nuko UPDF ijya muri Kongo iyo usomye inyandiko wagira ngo yagiye yitumiye yagiye iri guhiga irenga imipaka yagiye ku bufatanye ku masezerano bagiranye na leta ya Kongo
nabyo bigomba kumvikana ntabwo ati mwe nabiriya u Rwanda ruhora muri Kongo rubeshya rugira gute rukitwaza ngo abajenoside iri rukitwaza FDLR rukitwaza ibinibi ikintu nakuyemo kimwe gusa muri iyo nyandiko bashimye uriya mugabo witwa Colonel Yategeka bamushimye ariko kubera iki ko yapfuye ubundi ariko bapfuye barabashinyagura ntabwo bajya bashimye ariko bamushimye nabyo biteye kwibaza mbo ikintu nakongeraho nuko ya ikintu nakongeraho nuko ya wakivuze abaturage baho bishimiye UPDF uriya mu general ubayoboye bakunze kumwerekana kenshi ari kumwe n'aba FARDC abaturage barabishimiye aho bageze hose babakirana n'amaboko yombi ibyo ngibyo ukuntu rero bari abanditse bari kubihunga simbizi ikindi igituma abaturage bananishimiye kurushaho noneho cyane nuko babwiye ko bazubakira imihanda niba bagacira imihanda izo zambushe n'ibyo byose no kujya birirwa batega ibi n'ibi bagira gute bizagabanyuka amajyambere azaza bahahirana bagire gute uretse umuntu inyangabirama undi muntu wabyanga ninde muri make rero ibintu biri kugenda neza nkurikije uko abagande bayivuga FARDC ntabwo ivuga cyane ariko ukurikije uko abagande bisobanura n'uko babyandika n'ukuriya mutamu Brigadier Flavia abivuga ibintu biri kugenda neza nicyo gituma iki Kigali ihenyamenyo muri make nuko nakubwira cyane ko mbibona naho ibyo mu Burundi byo ntabwo nubabwira ibyo bagiye ngo biri bya minembwe ntabwo nirwa mutindo ko bajya guhiga retabara na retabara uyikoresha turamuzi ariko simbuhije n'abari abandi bari Kigali na Kigali ibyo ntabwo ari rwambitindaho ntabwo mutindaho cyane uko biri kose misiyo yagenze neza iri kugenda neza kandi bari kuyikubita umuriro ariko atapana kujenjeka ntabwo ajenjeka na gatoya bazi icyo bagiye gukorayo iyo gituma Kigali ifite igihwama yuko nyine bayivumbuye kandi ikaba idashobora kunyagambura kuva uriya kare kayihoraho mufata kuva bagira gute kuva MTN bayivumbura kuva byinshi bayivumbura bagiye babasubiza ikigongogongo ku buryo rero bamaze kumenyekana bajya babeshya akomeza bari kwibeshya dayo nta n'undi bari kubeshya murakoze nta ndekeye aho ngaho murakoze cyane
urakoze cyane kutugira vuba vuba reka njye kwa Jean Pierre nawe ufite ka reaction gatowe kuri iyo nkuru ka commentaire Jean Pierre watwumva cyangwa uri kuri mute Jean Pierre umunyatatwumva bo ndabona tugiye kujya ku sujet yacu ya kabiri sujet yacu ya kabiri rero Jean Pierre namuze rwose sujet yacu ya kabiri turareba hari inkuru ndumva mbere noheri gatoya aho Kagame yavuze ko ngo igihugu gihagaze neza ngo haba mu bukungu ati twihaza mu biribwa dufite ibigega byinshi twazanye twashyizeho ikigega nzahura bukungu kirimo miliyari ijana z'amafaranga y'u Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo mbega atanga bira iri positifu ku byerekeye ubukungu n'iki byose ariko nyuma yaho avugiye ayo magambo umwaka utaranarangiye nta n'icyumweru cyashyira avuze ayo magambo hari inkuru zagiye zisohoka mu Rwanda ukabona ko zivuguruza neza ibyo Kagame yavuze hari nka nk'inkuru yasohotse mu museke rwa ku itariki ya 30/12/2021 2021 guharaje icyumweru gusa Kagame avuze ayo magambo yavuga ko u Rwanda ruhagaze neza rufite ibigega by'ibiribwa rwihaza mu biribwa muri iyo nkuru yo mu museke rwa narimaze kubabwira dusomamo ko ngo mwumve ibintu badusomamo dusoma ko ngo bamwe mu baturage bo mu bice bitandukanye by'igihugu barataka inzara abo baturage nabo muri Kayonza mu Bugesera no mu Rutsiro mu Burengerazuba mwumva ko nimwumve mutekereze kubona umukuru w'igihugu avuga ngo mu gihugu gihagaze neza ngo bafite ibigega byinshi by'ibiribwa ngo bakomeje kwihaza mu biribwa nta cyumweru kirashira ibinyamakuru bikandika ngo abaturage kamisomo ko byanditse ngo bamwe mu baturage bo mu bice bitandukanye by'igihugu barataka inzara mutekereze ibi nakaga tusembrome bo ikindi hari n'inkuru yo mu museke nanone yo ku itariki ya 30/12/2021 nayo itubwira ko ngo imiryango 3000 ku miryango 3,957 yo kuri Nkombo ku kirwa cya Nkombo ngo ikeneye ubufasha bw'ibiribwa byihutirwa cyane mu yagombye gufashwa n'abantu baturutse mu karere ka Rubavu donc abo muri Rubavu abaturage muri Rubavu bagiye gufasha iyo miryango yo mu karere ka Nkombo aho imiryango ibihumbi bitatu ku miryango hafi ibihumbi bine ngo yari ifite ikibazo cy'ibiribwa mu buryo bukomeye cyane mu buryo bwihutirwa numva ko Kagame rero ibintu ajya avuga haba harimo ibinyoma byinshi harimo n'ikinyoma harimo ibinyoma byinshi cyane biteye ubwo bariko bo ikindi rero umuntu yavuga muzi neza ko yatubwiye ati haje twashyizeho ikigega nzahura bukungu kandi icyo kigega cyagiyemo amafaranga bagujije amamiliyoni ijana ryose arenga 600 y'amadolari icyari ikigega kigenewe ku guhangana n'ibibazo byatewe na COVID-19 kandi ibyo bibazo biri muri impuza zose ntabwo biri mu mahoteli gusa birimo mu bantu bakomeye abatoya biri ahantu hose none tugiye kureba abantu bagizweho ibibazo bagize ibibazo biturutse kuri COVID ariko icyo kigega ntikibagireho bikabapfana rwose ntibabiteho ntibanabarebe noneho ukibaza uti icyo kigega cyashyiriweho nde kuko ahangaha tugomba guhora tuhagaruka kuko iyo uriya mugabo arabeshya tugomba kumubeshyuza nko mu nkuru hari inkuru yasohotsera muri nyeriki muri Kigali duturingire ngo hari bo hari inkuru y'abana ngo bavuka mu miryango ikennye ngo bagombye ngo bahindutse inzererezi ndumva ari inkuru yo muri Kigali Today reka ndebe iyo nkuru ngo abana bahindutse inzererezi impamvu bahindutse inzererezi abo bana ngo byagenze bite abo bana bavuye mu mashuri bahinduka inzererezi impamvu ni iyihe ni ukubera ndatangiye mbashaka iyo nkuru ye ni iyo nkuru yo muri Kigali Today yo ku itariki ya gatatu z'ukwa mbere ubona uyu munsi itariki ya gatatu n'ukwa mbere z'ukwa mbere 2022 iyo nkuru iravuga ngo gutaye ishuri n'ubuzererezi zimwe mu ngaruka za COVID-19 ku ngimbi z'abangavu muri iyo nkuru baravuga ngo abana bahindutse inzererezi bataye amashuri kubera ko ababyeyi babo batakaje akazi kubera nyine byari byaguma mu rugo babura akazi barabatuye bakora noneho ababyeyi babura amafaranga yo kurihira abana babo noneho abana bibaviramo guta ishuri abandi ngo bahinduka n'inzererezi abandi ngo ababyeyi bagiye bahembwa makeya bawenda bakora amasaha n'iki byose bakaba batakibasha kurihira abana babo bo iyo nkuru tukayikombina tukayifatanya n'indi yo muri iyo mu ijwi rya Amerika Voice of America nyire ngo yo ku itariki ya 5/5/2021 inkuru isobanura ikora komanteri ku cyegeranyo cya Nisiri kiriya kigo kibarurisha mibare iyo Nisiri ikaba yaravugaga ku ngaruka za COVID-19 ku mashuri makuru inkuru yavugaga ko abanyeshuri bageze ku 10,000 ngo biga muri kaminuza n'amashuri makuru ngo bahagaritse kwiga kubera kubura minerivare bifitanye isano n'ibihombo byo gutakaza imirimo cyangwa se gutakaza akazi noneho nyine bataye amashuri muri amashuri makuru za universite n'icyo bavuyemo barabireka ntibagasubira kwiga muri iyo nkuru ya ijwi rya Amerika bavuga ngo abanyeshuri 10,150 bavuye mu ishuri bararita kubera kubura amafaranga bitewe na COVID-19 noneho dusubira inyuma hejuru Kagame ati twashyizeho ikigega kirimo miliyari ijana ikigega nzahura bukungu kandi cyagomba kurwanya guhangana n'ibibazo byatewe na COVID-19 urumva ko ari bari abana muri primeri bahindutse inzererezi bataye akazi kubera ko abana ababyeyi babo nabo batakaje imirimo ndumva abana baretse kwiga bava mu ishuri kubera ko ababyeyi babarihiraga ababyeyi babuze amafaranga kubarihira kubera ko batakaje imirimo kubera COVID-19 urumva ni ingaruka za COVID-19 nabari muri kaminuza niko byabagendeje 10,150 ngo biga amashuri makuru prive abanyeshuri 10,000 nabo baretse kwiga bava muri za kaminuza abo bantu bose kiriya kigega cya Kagame avuga ngo ni ikigega cy'igitangaza ngo cyakoze ibintu bikomeye ntabwo kigeze gifasha bariya abana ngo basubire mu mashuri yo muri primaire bo muri primaire cyangwa se no muri kaminuza nabo ngo basubiremo kandi ngo kwiga primaire ni uburenganzira bwa muntu ukibaza rero uti icyo kigega kitafashije bariya abantu kimaze iki icyo kigega wakivuga imyato gute niba hari abana ibihumbi n'ibihumbi muri primaire bataye amashuri kubera ko babuze minerivare ababyeyi batakibasha kubarihira no muri secondaire no muri université ibintu nk'ibyo ngibyo icyo kigega cyamari cy'abaturage kandi cyagomba gufasha abantu bose kubera ko cyafashwe ari amafaranga yafashwe ni umwenda wafashwe mu izina ry'abanyarwanda bose kandi uzikirwa n'abanyarwanda bose urumva ko abanyarwanda bamwe barabirengagije ntabwo yabafashe urumva ko Kagame kirya kigega yakivuga imyato nta kigenda ikindi hari indi nkuru yasohotse nanone iyi nkuru nanone ivuguruza ibyo muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu aho yavugaga ko ngo yarataga u Rwanda ngo igihugu mu Rwanda ngo rwahaye ngo banyaka muri zaguma mu rugo ngo mu Rwanda ngo rwahaye abantu biribwa ngo kandi ngo bazanye na n'ikigega nzahura bukungu ngo cyo kuzahura ubukungu ibyo nababwiraga nyine hejuru ariko ninde muntu ni gute umuntu wo mu burenganzira bwa muntu yasomye inkuru nk'iyingiyi akabona ko hari abana mu Rwanda muri primaire bavuye mu ishuri bakarita kubera ko ababyeyi babo baraniwe kubarihira biturutse ku ngaruka za COVID-19 kandi leta ifite amafaranga amamiliyari yo kurwanya ingaruka za COVID-19 akaba batarabafashije gusubira mu ishuri umuntu wo mu burenganzira bwa muntu yaranyiza akashima leta ngo yahaye ngo amafaranga amahoteli ngo leta yashyize mu kigega cya leta ngo cyahaye amafaranga amahoteli ngo batanze ngo ibiryo muri guma mu rugo ariko bari abantu aho bigeze bafasha n'abari muri za universite ariko byagenze ibyo bintu barabizi ariko barangiza bagashimagiza leta ngo niba leta itarabashije gusubiza abana mu ishuri bagize kiriya kibazo cyo guta amashuri kubera COVID-19 kubera ko ababyeyi babo babuze amafaranga yo kubarihira batakaje imirimo ari muri primaire no muri secondaire niba leta itarabashubije mu ishuri ngo ibafashe wenda umwaka umwe cyangwa ibiri birebaho ibintu bigana ngo bimwe ibafashe basubire mu ishuri kandi yaragurije amamiliyari hafi 300 y'amafaranga y'u Rwanda leta wayishima ute wayishima uhereye he kiriya kigega wagishimagiza uhereye he ahangaho ni ikibazo umuntu yakwibaza ndumva ari naho narangiriza ni ikibazo gikomeye cyane kubona abantu bagenda baka ibibazo nk'ibi ngibi bibabaje abanyarwanda basanzwe muri detaye urabona ko kandi ntabwo ari abangabo bonyine biga bataye amashuri n'abakoraga twabirinze tuto bose barahombye barabibagirwa rwose ntihagire ubafasha ariko bazaga ngo leta yakoze ibintu by'ibitangaza ngo leta ngo turashima leta ngo yazanye ngo yahaye amafaranga ngo yashyize amafaranga mu mahoteli ibintu birakomeza n'iki byose muri za transport ariko ubona ko urubanda rwagiseseka abaturage ntabwo bigize bafashwa ingero ziroroke ni izingizi nababwiraga reka ndekera aho ngaho reka njye kwa Jean Pierre urakumva
ndakumva Edouard namwe muranyumva
wi turakumva sinzi uko byaba byakugendekeye Jean Pierre
ya urakoze nakumvaga ariko njye na kuri na sinashoboraga kuvuga ngo munyumve gusa ingingo zose uko mwavuze nazikuye
no kagurumwanya mu magambo avunaguye guha umwanya uko kore commentaire ku ngingo ya mbere n'iya kabiri none tujye kwambaduka ijambo ni ryawe
ntabwo ndibugeho byinshi cyane gusa mbanze nshimire Jean Bosco Ngarama uburyo agaruka nyine ajya akunda no kugaruka kenshi kubera ko ibintu akora mu by'ukuri ni ukuvuganira abaturage kandi nicyo dukorera nicyo tubereyeho hari igihe nyine hari ikiganiro yigeze kuvuga ku cyerekeranye n'ibijyanye n'umuceri ibihingwa by'umuceri mu Bugarama ukabona leta igarutse hari byije gukora uretse ko itikosora nyine ibyari nko gutokora ifuku ntago ikosora ariko bigaragara yuko nyine babyumva kandi bakabona ko ari ikosa namushimira ari kugira ngo ajye anagaruka mu by'ukuri adukurikiranire kuko ntabwo twese dufite ubumenyi bumwe hari ingingo mwavuzeho rero yerekeranye n'ahariya kuva ku Rwanda rubogamye ntabwo ndibitindeho cyane ko mwabivuzeho byinshi kandi mu by'ukuri byumvikana ku Rwanda rubogamye kuba ingabo z'Ubuganda ziri muri Congo n'ibintu byumvikana ibyo mwavuzeho ni byinshi ariko icyo nibutaga nuko yenda mutavuzeho nuko buri imyigaragambyo yo kwamagana iriya polisi y'u Rwanda ntabwo yabaye igoma iba ibukavu iba niuvira bose societe civile nyine ifasha kugira ngo abantu berekane yuko batishimiye zirangabo z'u Rwanda rero kuba bakwandika ibintu byose basebya bavuga ko nyine uko Uganda buriyo iki birumvikana ni uburyo bwo kugira ngo berekane yuko yenda bo bari mukuri ariko mu by'ukuri abaturage bahariya kara gace ka Congo y'iburasirazuba kose ntago kishimiye imibanire ya Kongo n'u Rwanda ikishobora kugera kandi namwe murabibona ntago dukurikije uko Rwanda rukomeza kwidoga ngo yuko rubana ngo igihugu ngo babana neza ari demokarasi ya Kongo ntabwo ziriya nkambi z'abanyamurenge cyangwa bari abakongore ba mu Rwanda ntago zakugombye kuba zihari bari abagabo bombi bafite nibo bafite power no kuvuga leta y'u Rwanda na leta ya Kongo bagombye kuba niba bafite ubucuti bukomeye bakora uburyo bashoboye ziriya nkambi zikaba zanafungwa none se ko i Burundi ko muziko n'umubano utameze neza ariko perezida w'u Burundi yaravuze ati impunzi zacu z'abarundi zigomba gutaha ziri mu Rwanda zaratashye niba n'iziye zihasigaye ariko hari igikorwa cyabaye yuko bashoboye gutaha hari ababikoze ariko muri Congo aho twumva ko u Rwanda ngo rufite umubano mwiza na Congo nta cyakozwe na n'ubu abantu baracyari aho ku gasi kandi umubano wa hariya niwo wakagombye gushyirwa imbere kubera yuko ari igihugu nyine kinini u Rwanda rufiteho igice kinini ubwo rero kuba u Rwanda rufite rubogamye ni ibintu byumvikana n'umwabivuzeho ntabwo nabitindaho cyane yenda icyo nakomerezaho ni iyi ngingo waruvuze yerekeranye n'ubukungu Kagame yaho yivugira yuko ngo igihugu ngo yavuze ko igihugu gihagaze neza ngo kandi ubukungu bw'u Rwanda buriyongera urumva nta muntu n'umwe ushobora kwemera ibi bintu keretse hari umurwayi njye ndababajwe n'umuntu muri iyi minsi baherutse gufunga witwa Barafinda nubwo n'abandi bafunzwe ari benshi ariko urebye uburyo Barafinda bavuze ngo yongiye kurwara ngo nibamusubize muri gereza ni afite ni Kagame wagomba gufatwa akajyanwa mu nzu zo kuvurwa ibi bintu avuga n'ibintu akora biteye agahinda nta ibintu avuga icyo cyose cy'igihugu cy'u Rwanda yaba umutekano yaba imibanire n'amahanga yaba ubukungu bw'igihugu yaba uburezi ibintu byose nta kintu kiri mu mwakiriya gihugu nyine ubona avuga ngo atange n'inzira nibura ngira ngo mwana byumvise ku ijambo ejo bundi yavuze mwese mwigeze mwumva aho ijambo ritangira umwaka ridashobora kumara n'iminota itanu donc umuntu atahabira y'igihugu umuprezida agahabira y'igihugu ntavuge nibura ibyakozwe neza ngo ashime ibyakozwe nabi abigorore avuge n'ingamba igihugu gifashe mu mwaka utaha biriya ni ibigaragara ko uriya muntu nubwo abanyarwanda tuvuga bakagira ngo nukopoza gusa ariko hari ikibazo n'abatabibona n'abatabyumva bagomba kubona ko hari ikibazo ntago umukuru w'igihugu aratangiza umwaka atavuze ijambo ngo ahebira abaturage ibyo bagomba gukosora cyangwa kugira ngo bakore birenze ku byo bakoraga kugira ngo igihugu gitere imbere umwaka wose kuba rero yenda atabivuga sinavuga ko ari uko adafite icyo avuga ahubwo afite n'isoni cyangwa se kuriya ku burwayi nabwo byashoboka ariko natekereza ko hari n'abagombye kumutegurira nyine ijambo yakagombye kuvuga byo kurangiza no gutangira umwaka so ibyo rero Edwari ibyo yavuze byose yabivuze mu magambo make nta bisobanuro afite birambuye avuga ko igihugu gihagaze neza nawe wibaje cyangwa umuntu wari wese n'uri mu Rwanda amuzi igihugu gihagaze neza mu buhe buryo kuyihe mpamvu aho igihugu 70 hejuru ya 75 bije y'igihugu ari imyenda ituruka hanze uwabaza uwo ari we wese n'umwana utazi ubwenge n'iki yakubwira ati iki gihugu ahubwo kiza harindimuka nta buyobozi gifite kubera yuko umuprezida wagombye uwo bita kizigenza kandi mwumve buriya ntazatinya no kuvuga ko ashobora aziyamamaza numvise barasa n'abari kubitegura abantu bavuga ko ngo hajya ngo ni baba wa taifa ibiki n'ibiki biriya ni ibintu bikoze isoni igihugu cy'u Rwanda rero Edwari ntatinze cyane kuvuga ko ubukungu buri gutera imbere cyangwa se ko igihugu gihagaze neza njye ndabona ari urukoza soni yenda ntabwo turi hagere hariya ariko njye numvise na perezida w'u Burundi arimo asengera igihugu cy'u Rwanda yenda amasengesho uretse ko amasengesho yonyine sinzi ko ari cyo azageraho babyishimira mu Rwanda yuko ngo yenda niba byerekana gutsura umubano ntawamenya ariko ni igisebo ku gihugu umuperezida w'umuturage ahavuga ati ufashe igihugu cy'u Rwanda yavugagamo n'abarongozi bacyo urumva ni ibintu yenda ni ibintu utari wategura ikiganiro yahise ariko nabyo birababaje cyane kubona mu karere kose bageraho bavuga bati abaturanyi umuturanyi nta umuntu n'umwe babanye wakaba umwanzi ntabwo uba umwanzi w'ibihugu bibiri bitatu ahubwo ni wowe uba ufite ikibazo iki kibazo rero badakemura ahubwo bakajya gufunga Barafinda ni ikibazo gikomeye mu by'ukuri n'abandi bose twari tumaze iminsi twumva bavuga ubukungu buri mu marembera ubukene abaturage n'umuntu wese muvuganye n'uwo kuri telefone yose aravuga ati iki gihugu kirakenye cyane cyane iyo bavuga ku biciro by'ibintu ko byazamuye ibyo ni ibintu rero abantu bagombye kwitondera abavuga ko bashyigikiye buriya butegetsi bakirengera ibiri kuba kubera ko byose biba ku mugaragaro kandi abantu benshi bakabivuga ubwo ngubwo yende Edwari n'ubwo wabivugaho nawe ibyerekeranye n'ubukungu byo ni nsahora dusubiramo kandi urabona ko bitazagaruka yenda ngo tubwe ngo bizagera ahantu heza aho uriya bategetse tuzabukiriho abanyeshuri hariya nk'abanyeshuri twavuze ibihumbi icumi batashoboye kujya kwiga wakwibaza impamvu se ibihumbi icumi ni abanyeshuri benshi cyane kandi icyo gihugu kiba kivuga ngo gihagaze neza umunyeshuri kwiga n'uburenganzira kandi no kwiga ni uguteza imbere igihugu ni uburyo bwo kugira ngo future y'urubyiruko izabe nziza bazashobore kwishyura n'iyo myenda icyo cyose urumva nta bintu bihari mwese tuvuge iki tureke iki ntacyo dushobora gukora mu by'ukuri uretse kuvuga tukagira inama aba banyarwanda bari inyuma b'agatsiko bakavuga yuko igihugu bari kucyoreka kandi babizi Edwari numva nabangarukiye aho ngaho ahubwo turakomeza rakoze
urakoze Jean Pierre unyibukije iryo nkuru ya perezida w'Uburundi Ndayishimiye avuga ngo arasengera u Rwanda ngiye mbona ibyo yakoze ari byo ndetse u Rwanda utarusengera nuwe u Rwanda ninde muntu wundi ugomba gusengerwa usibye u Rwanda ahubwo twese tugomba gupfukama tugasengera u Rwanda kuko ntihari ibibazo bikomeye cyane ndetse u Rwanda bica abantu bagashimuta abantu bagafungira abantu ubusa bakabashonje bashimuta abantu bagira bati u Rwanda wazo ni kurusengera ntabwo ni igihugu cyo gusengerwa kuko kimerewe nabi cyane ahubwo abagisengera bafite ukuri njye niko mbibona kuko u Rwanda nirwo gusengerwa kwa niko njye mbona nta kosa rihari kuba umuntu yabasengera ariko ikindi kintu nanone umbwiye kiri cyo ni hariya Kagame avuga ati ngo ubukungu buhagaze neza kandi mu mibare tubona ahangaha muri ya nkuru twari tumaze gusoma batubwira bati abana bavuye mu ishuri bo muri primaire bavuye mu ishuri kubera ko babuze amafaranga ya minerivale kubera ingaruka za kubera ko covid 19 yagize ku babyeyi babo bagata wenda business zigahomba bakabura imirimo yabo n'iki byose bakabura imirimo bakoraga bakabura ifaranga ryo kubarihira no muri secondaire nako no muri université abanyeshuri biga muri université bagize na za kaminuza bagize ku 10 nabo bakareka kwiga bagareka kwiga kubera kubura minerivale kubera ingaruka za covid 19 zagize wenda ku babyeyi babo n'iki byose urumva ko ese bigomba ubwenge bwinshi kugira ngo wumve ko igihugu kimerewe nabi ubukungu bumeze nabi niba hari abantu bangana gutyo bata amashuri kubera ubukene utinyuka gute kuvuga ngo u Rwanda rumeze neza ufite imibare aho ngaho ku rupapuro ikwereka ko hari abanyeshuri 10,000 bavuye baretse kwiga muri kaminuza kubera kubabuze minerivale kubera covid 19 ibyo bintu byo kuvuga ngo u Rwanda ubitinyuka ute umuntu numva ko ako kana nicyo ni ikintu kiri negerije abo nakanuka gato cyane ku buryo utabona ko ubona ko arakanuka utavuga ari akantu gato cyane donc kadafite akamaro donc ni ibimenyetso biba bigaragara neza bikwereka ko ahubwo ubukungu bumeze nabi abaturage bamerewe nabi niba batakibasha kohereza abana babo mu mashuri haba muri primaire haba muri secondaire haba muri université kubera ubukene warangiza ukaza kubeshya abantu ngo ubukungu bw'igihugu ngo bufashe neza ngo buhagaze neza ni igihugu gikomeye cyane reka njye kwa maduko ijambo ni ryawe
urakoze ndabumva kandi ndabashima ku bitekerezo byiza bamaze gutanga cyane cyane ibyo champion amaze kuvuga ubukungu bwo bumeze nabi ku isi yose kereka kwa Kagame Paul niho bumeze neza nk'uko iwe buri teka ihora ari barabara ariko ku isi yose kubera icyorezo cya covid 19 bumeze nabi cyane n'urugero nundi rufatika simple nuko ibihugu byo muri Afrika cyangwa ibihugu byo muri tiers monde cyananiwe kugura inkingo bikaba bigomba gutegereza biteze amaboko yuko abo mu Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa babakize babagira icyo babagenera hanyuma bakabushobora gukingira ibyo rero nibyerekana ko hari ubukene en general wenda si ukuvuga gusa u Rwanda ni hose ni henshi ariko kubera corona 19 covid 19 ubukungu bw'isi bwarahungabanye kubera ko transport yarapfuye amato ntiyagendaga indege ntizagurukaga n'uyu munsi ziguruka nabi haguruka nkeya cyane abapilote bamwe bataye akazi abantu benshi babuze akazi ku isi yose
byagera mu Rwanda ho nubundi byari mu manegeka bigahomera kumira bikazamba byo ni hame Kagame avuga ibyo ashaka ntabwo arakuraho ukuri kutanyomozo nkuko amaze kubivuga uti abanyeshuri bataye amashuri ibinyamakuru bya biri pro Kagame byabyandikiye byavuze mu bari 10,000 maje nahoze mbisoma muri Kigali Today birimo muri umuseke birimo mu gihe.com birimo ibyo byose ni ibinyamakuru byagiye mu ngando bikorera gatsiko bikorera Kagame bisobanura neza ko ubukene cyangwa bivuga indirimbo bituma ko ubukene buhari kandi tutekereje neza tutagiye kure turi abantu bashyira mu gaciro ntabwo wambwira ko Rwandeya yaguruka itaguruka ko yungukaga iyo kuko indege zirahenda kuzihagurutsa abapilote abastewardess aho igwa amahoro ibiki byose service ntabwo wambwira ko muri imyaka ibiri n'ubundi yari isanzwe ihomba ariko ntabwo wambwira ko muri imyaka ibiri ishize 2021 Rwanda yayungutse babibeshye babitekinike babyiruko bashaka yarahombye cases Kigali Convention Center yagomba kwakira amanama ahambaye za cugamu ibiki n'ibiki amanama akomeye na za Kigali Arena nta bantu zabonye uretse nka turi ya 2-3 mu mwaka c'est trop bacyacyana amahoteli ahenda ya 5 twara kandi mu Rwanda ntabwo dukeneye 5 twara ama inyongeresha ntazo dukeneye rwose ntabwo na hano ni nkeya zijyamo bande se ko nta abazijyamo batishyura ku giti cyabo zishyurwa na za organisation internationale zikishyurwa na kompanyi zikishyurwa n'iki nta abantu bazimu bazikeneye mu Rwanda bibakiye rero zira ariya mahoteli ahenda nayo ari iberanga sinzi ko ashobora kuba muri iki gihe cya corona nubwo mu Rwanda bagukoreye isolation bavuze ngo bagusanganye corona uri umuntu wese cyangwa uri umuntu ututse hanze bagita bakubita muri hoteli ukishyurira ariko abantu bazashyiramo se ni bangahe ihoteli niba yari ifite ibyumba 200 urambwira ko ifite abantu bayirayemo bagera no kwicumi sinabihamye kandi nabo ku mafaranga bishyura icyumba niba cyaguraga 200 amadolari 200 ngo barishyura wenda 50 niko bimeze na hano baragiye bagabanya ibiciro byose byagiye babigabanya byo ndabizi ntabwo ari ibanga kubera ko bageze imana bakora n'ujya gushyushya icyo cyumba nibyo byiza kuko icyumba kitabamo abantu kitagira gutura usanga cyatsambye iyo hashize ukwezi bo icyo ni kimwe transport none tujya muri transport yo mu gihugu kubera corona virus uzi ko abantu bagenda bahana intambwe niba hajyagamo abantu muri bisi abantu 40 ni 20 cyangwa bakeya simbi cyangwa uko biri rwose ni bakeya none se ubwo ubukungu bwariyongereye iyo mibare rero Kagame ari kubarisha ajye singizi nzi ko corona ya dukoze mu nkokora twese isi yose dayeri gusa abari bakenye bakomeje gukena cyane abari bakize barahungabana gatoya ariko ubukene bwariyongereye none ubukerarugendo muri rusange nk'u Rwanda uzi rwari rushingiye ku bukerarugendo tujye mu ngagi par exemple urugero simple tujye mu ngagi ntabwo abantu baje kureba ingagi kuko niba harazaga abantu tuvuge ku ijana ubu haje bangahe na 20 na bariya babo muri Arsenal nabo muri Paris Saint-Germain ntabwo baje donko ubukerarugendo bwarahungabanye ku isi yose ariko na hano batunzwe n'ubukerarugendo nabwo bwarapfuye baraje abadage bakeya baraje ariko hari igihe bavuga bati no mufite bya corona byinshi byazamutse ntabwo dushaka ko muzi ugasanga noneho byose barabihindaguye donko ubukerarugendo bwarazambye no mu Rwanda rero kubera ko ari nakure kandi ngo bategereje abazungu baturutse kure ko byazambye kurushaho icyo ni kimwe transport yo muri bisi nabivuze ariko na transport yo guturuka za Mombasa za Dar es Salaam za hehe nabyo byarazambye uzi hane bageranye n'abashoferi bo muri Tanzania bahagarika kubera ko u Rwanda rwishomboraga cyane ngo ruzi gusuzuma coronavirus ngo abandi bo ntibabisuzuma ibyo byose none amashuri nayavuze yakaza imyenda none u Rwanda rwafashe njye nkakubitabona za intere izo intere nizo nkunze kujya mvuga cyane cyane abavuga ngo ntabwo bakora politiki ngo ntibindeba izo intere tuzazishyura twese hamwe tuzazishyura ubu ngubu imyenda u Rwanda rufite hafi iyinga 80% za GDP y'igihugu ubwo rero interesaje zazamuka cyangwa bikunze baduha umwenda wa 2% baduha umwenda wa 1% baduha umwenda nawo wishyura na 0% ya intere n'umwenda nawo udongoza uzishyura harabo niba nabivuga ngo n'umwenda w'ubuntu byose utagira intere nawo uzishyurwa iyo amafaranga yawe wapfushije ubusa ukajya kubaka ibintu bitazagira na ikintu na kimwe byinjiza muzishyura cyangwa amafaranga bakayakoresha nabi amafaranga yo mu Rwanda ajya heza ajya muri intelligence mu butasi mu ntwaro mu basirikare benshi no mu bindi byo kwibonekeza byo kwifotoza no kwigaragaza no kuri high table ibyo byose rero bihombya ntabwo byatumye umunyarwanda atera agatege muri iki gihe kibi cya coronavirus ikintu bwo narangizaho nuko mu gihe cy'amage nk'iki buriteka abadiktatori abanyagitugu baraprofita noneho bakiyegereza abagomba kubarinda no kubafasha no kusigasira ubutegetsi bwabo abandi bandi basigaye abaturage abanyeshuri bahuza uvuga bakabihorera ntacyo babwiye ntacyo babona icyo bituma nibyo bibera miliyoni ijana z'amadolari miliyari ijana z'amanyarwanda nyine yatanzwe ntabwo bitangaje na gatoya niko abanyagitugu bose bakora ntabwo ari wenyine n'ahandi bose ku isi niko bimeze ntabwo nkeneye kwigwa ntanga ingero niko biteye ikintu navuga ni uko murabizi ko umushyikirano utabaye inama y'umushyikirano ubundi intore zose ziba zafashe imihanda z'igihe kigali zigiye kwifotoza kandi zikaza zikinjiza wenda amafaranga makeya mu gihugu y'amadevize ibyo ntibyabaye ubungubu ikintu gitunze u Rwanda turabizi twese ni abantu bo muri diaspora wenda diaspora sinzi uko muyita diaspora yiyita ngo ni intore ariko ni abanyarwanda bavuka mu Rwanda bafasha bene wabo kuko nta munyarwanda afite bene wabo mu Rwanda abo ngabo rero iyo bagiye kuri Western Union bakagera gute bakoreza udufaranga duke dukeya batanga agera asaga miliyoni 150 ku mwaka y'amadolari y'abanyamerika abo nibo batunze u Rwanda ubu ngubu naho biriya basarikozi babeshya amafaranga ntabwo basarikozi pardon la perezida wo mu Faransa Frederic Matsinde ibyo byabakora amafaranga yabo ntabwo afasha abaturage afite handage ikintu nakwibutsa nuko ifaranga ry'u Rwanda rita agaciro buri kwezi bitewe nuko nyine nta bushobozi nta mbaraga rifite kubera ko ekonomi ntacyo bafite cyo gutanga kandi naho bajya kwiba gusahura hariya hirya muri west y'ikije kivu nabwo batangiye kujya bavumbura cyangwa batangiye kumenya kubereka ko na nyina wundi abyara umuhungu cyangwa umuntu ashobora gukora cooperation ukundi win-win irashoboka apana guhiteka kugenda wiba wububa gwitwikije ijoro ubwo muri macyane cyo nabivugaho naho ibyo uriya mugabo avuga ngo ubukungu bwa buhagaze neza bwari mu manager karundi bwagiye hasi ahubwo buzarindimuka murakoze
urakoze mbadukombere ko tujya ku nyingo yacu ya gatatu hari inkuru yasohotse ivuga ngo ingabire ngo nta munoza ingabire Victoire kubera ko ngo baramuhaye imbabazi ngo baramufungura ngo ariko aracyakora politiki yibaza ndetse kuvuga ngo bagufunguye ni ukuvuga ko ni uguceceka ese niba baguhaye imbabazi ziguranwa ko ugomba kuba ikiragi bakagupfuka umunwa nicyo bivuga ariko ahangaha ngewe ndashaka kubigereranya iyo kuvuga ngo nta munoza ahangaha hari indi nkuru ivuga ngo Amerika ngo yahaye u Rwanda ngo imaze guha u Rwanda inkingo zigeze kuri zirenga miliyoni eshatu dongo amadozi yo ya covid dongo zigere kuri miliyoni eshatu zirenga miliyoni eshatu none u Rwanda rwo ntabwo ari nta munoza niba Amerika yinginga u Rwanda ati mwadufungiye umuntu abasenateri bakandika Amerika ikabihangayitse bizira za Lantus Foundation zikaba zihangayitse n'iki byose leta ya Amerika yose ihangayitse kubera rusesabagina urwariye muri prison kandi ukuze kandi washimuswe mu buryo bugaragara Amerika yihangayitse ariko ikarenga igaha inkingo u Rwanda miliyoni eshatu bakazakira ubundi Kagame avuga ko ibintu byakorejwe nabo batagenda byakira bo bakazakira nta mususu barangiza bakanabivuga ariko kandi umuntu wabo umusaza rusesabagina urimo kuburira muri prison arwaye bashimuse Amerika irimo ihora yaka bakamumwima bakamubima bo ibyo bintu byo ntabwo ari kuba nta munoza barangiza bakavuga ngo ngabe baramufunguye akomeza gukora politiki ngo nta munoza bose ni iki bo ni iki donko afe aho ngaho nagerageza ku buryo nkora ntuza kwa Amerika nabo ibagirira neza ariko baranze banze kumurekura bizaba gena kanumva Amerika nkuri bafasha ibabombarida inkingo ibohereza inkingo ibamena inkingo miliyoni none zigeze baze kurenga miliyoni 3 ariko umuntu wabo banze kumubaha ubwo se bo ntago ni iki ni serengera attitude ntako umuntu yabana abivuga reka ndekera ngo aho noneka inkuru nshaka kubabwira turangirijeho ni inkuru ebyiri nka information ni inkuru ebyiri zo muri RFI inkuru ebyiri zitandukanye imwe ikatubwira ko muri Mozambique hari ngo abaturage bageze ku 400 batangiye guhunga imirwano bahunga ziriya ntagondwa zo muri Mozambique ariko ngo ntabwo ari muri ngo Cabo Delgado nkaho bari uko aho bari batuye barwanira ntabwo ariho byabereye noneho bigaragara ko ziriya ntagondwa zimuye ibirindiro zijya mu yandi ma province ngo ahitwa Niasa ngire ngo muri province ya Niasa ngo niho abaturage bahunga ziriya ntagondwa bahunga ari benshi urumva ko rero biracyara kaduruva ibi tuba tubivuze kubera ko u Rwanda rufite ingabo muri Mozambique cya kibazo abantu bakeka ko cyarangiye ntabwo cyarangiye ibi bikanavuga ko wenda kubera imirwano yuye cyangwa se umuntu yagita ko ari imirwano ibi byose hari imvururu kubera abaturage bageze ku 400 bahunga ziriya ntagondwa ziranye ishyamba bikaba bisobanura ko ngo ndavuga uko RFI ibivuga ziriya ngabo zikambitse yo z'u Rwanda na neza Sadek ngo bashobora kuzongerera igihe zikagumayo kubera ko nyine ibintu bimeze nabi intambara itarangiye ziriya nyishyamba zahinduye taktike zijya mu gutera mu zindi province ubwo murumva icyo bishatse kuvuga ku ngabo z'u Rwanda zihari ahandi umuntu yavuga nayo ni information ni nayo ni inkuru ya RFI ivuga ko muri Centrafrica abarwanya ubutegetsi cyane cyane ngo bitwa Batruer nduba ari Batruer ariko babita ngo barwanya ubutegetsi nyeshyamba barwanya ubutegetsi imitwe irwanya ubutegetsi ngo yahinduye taktike ngo isigaye igenda itega za mine mu mihanda noneho ngo ingabo za leta zikagenda ziturika imodoka zitwaye ingabo za leta zigaturika kuri za mine ngo hari ingabo za ONI ngo abasirikare baturuka muri Bangladesh no muri Tanzania ngo mine zarabaturikanye zibaturikana mu bihe bitandukanye n'ahantu hatandukanye kandi izo mine ngo ziba zatezwe nyine n'abari abantu barwanya ubutegetsi ngo icyo bifuza ngo ni ugutesha umutwe ingabo za leta ikindi ngo ntibashaka ko ingabo za leta zikoresheje imihanda zajya aho nyine izo ngabo zirwanya ubutegetsi cyangwa se izo nyeshyamba ziri ubwo gutega imihanda bakashyiramo za mine ni ukugira ngo ingabo za leta cyangwa se imodoka zitwaye ingabo za leta zidakomeza ngo zize mu birindiro byabo ubwo urumva rero ko aho naho hari ingabo z'u Rwanda zifatanya n'iza leta ubwo ni information umuntu w'umunyarwanda ndavuga ngo hari ingabo z'u Rwanda nyine ziri hariya zifatanya n'iza Centrafrica bikaba arizo mpamvu umuntu abahaye iyo nkuru kugira ngo mumenye ko aho hariya haba muri Mozambique haba muri Centrafrica ntabwo ibintu bihagaze neza reka ndekera aho ngaho ngiye kwa Jean-Pierre urakumva
yeah ndakumva Edouard
bo niyo nkuru twari turangirijeho uramutse ufite ka commentaire cyangwa se nakandi ka waba wibagiwe utatanze igitekerezo utatanze wagitanga ukatugira vuba tukarangiza muri byawe
bo ni byiza ya kugira ngo dusoze twihuse waruvuze ko ingabire bavuga nta munoza ariko mu byukuri wawitanzeho urugero nyine rwabira nkingo yenda n'ubukungu nyine ku Rwanda ruba rwaka imfashanyo kandi ruzi amakosa ruri gukora ni ibintu yenda tuzakomeza kureba abanyamerika rimwe na rimwe n'ibihugu byateye imbere hari igihe byirengagiza nyine tukavuga biti nka kuriya niba bafashe nk'umuntu nka Rusesa bagina ashobora gusufura akababara akagira gute atariko yenda n'izo nkingo zagije abaturage bandi kuko inkingo ziba zireba abaturage basanzwe kuba bakikingiza icyorezo ariko agatsiko gukomeza kitwarira ariko ahangange uko ntekereza icyari kuba cyiza nuko bari guhatagama ahubwo cash amafaranga aguze ziriya nkingo akaba ariyo bamuha kumuha inkingo ubwazo kuko buriya arimo arahomba na amenyereye amafaranga amenyereye kuyapfusha ubusa amenyereye kuyakoresha uko yishakiye ntageze ku baturage ariko ntekereza ko kuba batanga inkingo ni byiza zirafasha abaturage
bamwe badashobora no kuzigurira baramira ubuzima bwabo ariko kuri kaga ndabizi amafaranga niyo yagombaga kumubera meza kurusha kumuhereza kugira ngo abaturage bikingire ibyo rero na abanyamerika nabo ntibabikozwa ubwo rero dukomeje kuri izo zira ntambara nyine kaga ajyana mu bihugu byo hanze ntago bira bintu bitandukanye n'ibyo muri Kongo twatangiriyeho kuko urabizi ko ingabo za FPR zabaye igihe kirekire muri Kongo zigahora zihindagura ukuntu zihindagura imyaka irenga 20 n'ingahe ziriyo ariko nta kintu mu byukuri bavuga zigeze zikemura kugeza ubu ngubu kugera nubwo nyine Uganda bushaka kugira ngo nabwo bujye kurwanya ababurwanya ugasanga u Rwanda rufite jaruzi ntabwo jaruzi rwagombye kugira kuko narwo rwahabaye imyaka irenga 20 hari n'itanu kandi ntabwo Uganda bwigeze bugira iyo jaruzi none ubwo rero kuba bari muri Mozambique no muri Central Africa ntawamenya nahoze ndeba uriya President Macron urabona ni uri gukora ziri amaguye na Kagame azo nabonye ko azongera gutorwa mu kwezi kwa kane urumva ni biri hafi cyane ntawamenya niba azongera gutorwa cyangwa se niba uzamusimbura hari ubwo azakomeza gukorana guye na Paul Kagame urabona bakomeje ntamurindagiza Macron yahindutse nk'umwana kandi imbere ya Kagame kiriya gikorwa cyo gushimuta bari abantu bari bafungiye muri Niger nabyo urabona nko gushimuta nk'uko bashimuse Ruseka Bagina ariko ntekereza ko President Macron ababizi kandi Kagame ntiyajya gukora biriya bintu wenyine so ubwo rero njye cyo ndi kubona izirangabo z'abana b'u Rwanda bapfira muri Rwanda mu by'ukuri idasobanutse idafite kirengera itarengera n'abanyarwanda no gukomeza twari tubakora ubuvugizi uburyo barengana uburyo bababaye kandi nkaho ngaho bagenda batega ibisasu biba bidasanzwe cyangwa imirwano iba yubuye hirya no hino bavuga ko ingabo ngo zizahaguma igihe kirekire ibyo ari byose n'abanyarwanda bahagwa ntago u Rwanda rubivuga nta ubimenya hagwa abantu benshi rero twitegure no gukomeza kubavugira cyangwa se binashoboka tuhakore ubuvugizi bishobotse bakanavayo ko nta yindi mpamvu ntago nta mpamvu mu by'ukuri u Rwanda rwakagombye kujya ku Rwanda muri Mozambique atari inyungu za Perezida Kagame wenyine ku giti cye n'umuryango we ntago ari inyungu z'abanyarwanda no muri Central Africa nuko ariko abanyarwanda bakomeza bakagwayo ni ikibazo gikomeye ibyo tuba tuvuga byose yenda tuvuga ngo n'u Rwanda rufite ubushomeri abana b'u Rwanda bafite ubushomeri ubukungu nta kigenda ubukene n'iki kuri kugwingira kw'abana ni byose ibintu byose bakavuze byakazamuye igihugu byose iri aspiri yabishyize ahantu muri negatifu ku buryo kugira ngo uzana bizamure bitoroshye igihe kare agatsiko kakiriho turabivuga yenda ngo abafate ingamba bazifate cyangwa se abashoboye kugira icyo bakora bagikore kubera ko uriya muntu akazanikosora ni ibintu bye byarazambye Edward ndumva kwakomeza kugira abantu inama yuko bakwirinda iriya ngoma mbi buriya ni ishobora uwari wese ishobora kumerera nabi nubwo tuvuga nko muri Mozambique ntago bagiye kurwanya bariya Mozambique no guhiga impunzi z'abanyarwanda ubwo rero nko mu minsi turangiza umwaka umuntu yashimira ko abantu bakomeje kwihagararaho cyangwa kumenya ko batamerewe neza agatsiko ntago gafite inyungu hariya na ntoya zo kuba kajya kurwana uretse kujya guhiga abanyarwanda iyo twagiye tubonaho bafashe ba nta muhanga n'abandi bose baba bahiga dukomeze dusenge nk'uko Perezida w'u Burundi Ndayishimiye nawe ari gusenga n'ibindi bikorwa yenda bishobora kuvugira abantu tubikore twumve yuko uyu mwaka mu by'ukuri kari agatsiko twareba uko dushoboye abanyarwanda bari mu gihugu barababaye ni benshi cyane uvuze twari Ingabire uko bavuga yuko ngo buri nta munoza buri uko muza kuvuga ni nka kuriya bafunze abantu nka bariya bacyuma ubuse wavuga uti nka cyuma bamufungiye iki mu by'ukuri ni uko avugira abaturage gusa avuga ibintu bibabaje abaturage n'abandi bose ntabwo ari wenyine bariya batewe n'abantu barengana cyane ubwo rero Ingabire na wari ari mu ruhande rumwe nabo na uko ntibifuza ko avuga ibibazo ni byinshi ariko dukomeze dusenga nkuko Ndayishimiye umunyacyubahiro w'u Burundi rwose yabikoze dushimira n'abarundi bose kwibuka abanyarwanda ko ari abaturage urakoze Edward nkaba narangiza mbashimira abo twafatanyije kandi dukomeza n'uyu mugambi muri uyu mwaka dutangira koze
Murakoze cyane Jean Pierre kuno waje mu kiganiro na turagushimye cyane rwose nuko twabaje kugira utubazo twa technique ariko wabyihanganiye uruhaguma ntiwagenda ubwo naho utaha Imana ibane nawe gufasha wowe n'umuryango wawe rekanje kwamba dukumba dukuje amone ryawe
urakoze arakoze Jean Pierre ya magambo akeya avunaguye nahera kuri Madame Victoire Ingabire ararengana bana nuko yavuje ijambo ryiza jo bundi kagawe byamunaniye yavuze rwose ari sharp ameze neza cyane narayibonye bishobora kuba rero byariye intore zikaba za turi guhekenya amenyo kwa mutujuru hanyuma ikintu navuga nuko impuhwe baririmba ngo yamugiriye n'impuhwe za bihehe kuko na Kizito Mihigo mutagatifu Kizito Mihigo yagiriwe imbabazi hanyuma bamufata ari kwihungira kubera ko yaramaze kubona ko ibyo bari kumubwira cyangwa arashaka kumukoresha bidashoboka hanyuma baranije baramugandagura nk'abantu yakubenda bari mu ijuru anadusabira kuko imiruho yarayikize ariko rero nyine narinde gushimangira yuko nyine izo mubwe baririmba ngo yagize wowe wabagize watanze mu wowe ukirirwa uzishyuza nta mubyeyi ukora ibyo ngibyo ngo nta mubyeyi yatanze byumvikana nicyo navuga hanyuma iby'ingabo zo ziri hariya muri Mozambique no muri Republic Centrafricaine ni mari shyushye n'abaregioneri babona agafaranga amakashi kandi y'amadevize ibyo bituma rero kaga ryo faranga ataryitesha umwana w'umuzunguzayi aba yahise arinukirwa bakarifata nk'uko bariya ba Wagner bo muri bo mu Burusiya nabo bajya ku isi hose ibihugu byinshi barahari bari muri Libya bari bahari muri South Africa barahari muri Mali barashaka kubazana n'ahandi ntazi nibuka kuko bakubona imari ishyushye kandi bakabayifikasi bagakora nyine kuko bararasa barica byo nta kwirirwa bakina ariko nabo bararaswa nuko bimeze nyine hanyuma rero nkaba navuga ngo ni ndereka ndangize bashimira twabanye shimira abo ku banka bw'ibyuma shimira abo munyobozi w'ikiganiro shimira Jean Pierre twari kumwe shimira abateze amatwi hanyuma nkaba navuga ngo amagambo make ibikorwa cyane cyane abo turi kumwe badufatanyije ariko n'abadutera inkunga nabo ntibabuze numvise bamwe bavuga ngo kanaka yaza mu ihuriro si ngombwa ngo baze mu ihuriro icyangombwa ni uko badutera inkunga kuko hari abantu benshi bazwi kandi bavuga neza kandi bakora ibintu byinshi bikomeye batari mu ihuriro ubwo rero ibikorwa nibyo byangombwa nayo ibindi byo na membership si na ngombwa ibikorwa kandi birigaragaza birivugira murakoze cyane ubwo naho butaha
urakoze mbaduka kuko nawe mu kiganiro nawe ndagushimye rwose wadufashije ko nawe wihanganiye ibibazo bya tekinike twagize turashima kandi Serge na Chantal n'abanyarwanda bose badukurikiye mwese mwese mugira amahoro y'Imana Imana ibane namwe mu miryango yanyu uyu mwaka dutangiye 2022 tuzawugiremo amahirwe ariko natwe dushyira akete mu kwigobotora iriya ngoma y'igitugu twigobotore iriya minyururu Kagame atuzirikije muri cya gihugu kugira ngo tubone ubwisanzure wa muganiro w'ambaduko hagomba ibikorwa buri wese agashyira hake buri wese akagerageza kubuja kugira ngo turebe ko hari cyahinduka kandi kizahinduka kubera ko uriya mugabo amakosa akora nayo arahagije ariko tugomba gushyiraho akete tugomba gushyira akete kugira ngo ibintu byihute ubwo n'abatwumva bose ari abanyarwanda bari imbere mu gihugu bari hanze u Rwanda buri wese aherereye yagira icyakora kugira ngo izimpinduka nawe uzavuge ko wagizemo uruhare ukagira icyo wigomwa kugira ngo ibintu byihute kubera ko abantu bagiye barambya umukabyihorera uriya mugabo yazamara n'imyaka mirongo kuti kandi akijya abantu bazaba barashize reka ndekeraho ngaho rero mwese Imana ibahiri ibane namwe mugira imigisha Nyagasani turabakunda cyane kuri Radio Itahuka ni kabageme Eduard ubategurira ikiganiro cy'imibereho mu baturage akanakibagezaho mwese mugira amahoro y'Imana
Nindu tarambi wisi kuzazi ya bahanzi Nubonya rusi mbusa jere kwa wijaha Bebe febe nini vinyagi mitungo vizi Bifibi nini vinyaga ruwana
Songa 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 mbele Arahe nisi huli ronya gwana Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbele araye n'ihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'ihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'ihuriro nyarwanda
wenigiriye n'ihuriro nyarwanda izindu mu nyarwanda zamuri kire kare kanza abavandimwe ndababira n'ikirari uronda mokoko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari La bara di tumutu mutu mututi Vakujiti doro muno gani huriro nyarwanda Uraru tazi kura muka muza jeza jari Urgere kumanzi watu nunge Ni anarari neri vayi mge Mureke kureri ngoni kubise mucheva Urairenzuru kwa mumaguru mashasha
Songa songa songa